Log Talk Radio.
Turabaramukije inshuti muteze amatwi raditahuka ivugira i Washington DC. Turi kuwa gatanu ni tariki ya cyenda z'ukwezi kwa cyenda umwaka 2022. Muri kubona na Serge Ndayizeye ntangire mbaramutsa nizera ko muri amahoro, kandi ibyo tubifuriza hano kuri raditahuka twizere yuko mumeze neza bitewe n'aho muherereye. Indamukanya yacu rero kuri raditahuka ni ubumwe, ni amahoro, n'urukundo nk'uko mubizi, kandi ibyo ni nakuka. Tubaye ikaze mu kiganiro cyacu rero cy'uyu munsi. Ikiganiro igihe ni iki, aho mba ndi kumwe n'abasangirangendo ari Abdulkarimu na Epimaki Ntamushobora, ngira ngo mbasuhuze kandi twizere ko tuzakugira ikiganiro cyiza kuri uyu wa gatanu. Tubafite insanganyamatsiko zitandukanye ziza kugera kuri 4-5 n'ibitekerezo bo mwatwandikiye hirya no hino, turaza kubireba. Ariko mbere yuko tujya ku idonido twabateguriye reka twese abagenzi bacu umwanya babasuhuze Comrade Ali Abdul Kalimu, salam aleko, ikaze kuri Sitade Itahuka, ndetse na mugenzi wacu Epimache na mushobora.
Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Comrade Serge. Wakoze cyane kubateguye kino kiganiro. Mbona umwanya wo kugusuhuza no gushimira nyine kuba batwakiriye. Musuhuze Comrade Epimache mushimira kwigomwa kugira ngo duhe muri ikiganiro cya igihe niki cya Radio Itahuka. Nsuhuze abadukurikiye bose mbashimire kuguma badusapotinga basapotinga Radio Itahuka no kumva ibiganiro byacu na feedback abaduha turabashimira cyane. Rero wa minota ibiri nkasenga hanyuma kagumizamo. Twiyoroshye Mana Nyagasani twiyoroheje imbere yawe tukwereka kino kiganiro cyacu tugiye kugera cya Radio Itahuka kigiye niki. Ndagushimira cyane Mana Nyagasani ku mbaraga uha bagitegura Comrade Serge na bagenzi be. Turagushimira cyane ku mbaraga uha abaza gutanga ibiganiro Mana Nyagasani muri ikiganiro kigamije kugira ngo tuganirize Abanyarwanda sesengura ibirimo kubaho tunabereke uburyo nabo bagira uruhare mu bigomba gukorwa kugira ngo twivane mu kaga turimo nk'u Rwanda n'Abanyarwanda. Mana Nyagasani turizera yuko uri butube bugufi muri kino kiganiro nk'uko usanzwe tuba bugufi kandi turizere ko wigaragaza ibyo tugiye kuvuga ukabiha umugisha bikaguhesha icyubahiro. Ibyo ushaka kugeza ku Banyarwanda binyuza mu bantu natwe rero udukoreshe tunyiremo tuganirize Abanyarwanda ibyo bakwifuje ko bamenya ibyo bakwifuje ko byabafasha kugira ngo bakema bataka bamwe bavuga ngo hari abakunda kuvuga ngo kugira ngo bave mu kaga barimo ngo they need divine intervention. Divine intervention yawe rero uyinyuza mu bana b'abantu aribo batwebwe n'abandi benshi bavuga. Igikuru ni uko noneho abo tubibwira nabo ugomba kumva yuko bivaniramo ibyo bakwiriye gukora bakivaniramo ibyo babona yuko bikwiye ibyo bidakwiye bakabyihorera ariko ibikwiye bakabigira bagakoresha umutimanama wabo rero gutoranya ibyiza no kumva yuko bafata noneho icyemezo cyo kugira ibyo bakora. Mana wowe buri gihe utuba bugufi ndagushimira cyane Mana Nyagasani kuburyo ugenda ugaragaza Abanyarwanda yuko ibintu byose bishoboka kuburyo ugenda urimo kugaragaza yuko ibihishwe byose Leta y'u Rwanda igerageza guhisha n'ibinyoma bigero bikagaragara nk'ibyo urimo kugaragariza muri judicial review ya High Court ya UK ku byerekeye dire ubundi yakabaye u Rwanda rwishimira ariko yatumye igaragaza ibyo tumaze igihe kinini cyane tuvuga ibyo umaze igihe ushaka ngo abantu bamenye none amahanga yose akaba yamenye byose Imana ni ku mbaraga zawe Imana Nyagasani kuko twebwe tubwira Abanyarwanda tukabwira abanyamahanga aho dushoboye kwegera ariko noneho kubw'imbaraga zawe kubera iriya diri bari bakoze bashaka gukora byatumye amarorerwa tumaze imyaka irenga cumi na tuvuga na bagenzi bacu bandi babanje badutanze kuza kuri runo rugamba bamaze igihe bavuga biza bikagaragara noneho bitangwa mu binyamakuru bya UK no ku isi yose nta mbaraga tubishyizemo twebwe nk'Abanyarwanda dushaka impinduka. Izo rero ni imbaraga zawe turabigushimira Mana turagushimira n'ibindi byinshi urimo gushaka kugaragaza kugira ngo Abanyarwanda babone yuko nta kidashoboka bigire mu cyizere bacyubakemo binyuze mu magambo no mu biganiro dukora twizera yuko tubongera kugira icyo cyizere no kubongera kugira inzira ijya mu cyizere. Mana byose ndabigusabye nizera yuko uko mbivuze guma kutwegera bugufi Comrade Serge na timu ya Radio Itahuka n'abandi Banyarwanda bose batanga ibiganiro kabegera bugufi tugatanga ibiganiro n'ibikorwa biguhesha icyubahiro byunga Abanyarwanda bitabatanya bisubiza icyubahiro mu Banyarwanda ari cyo wifuriza ibiremwa byawe byose. Mana tubigusabye twiyoroheje imbere yawe amen amen. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane Comrade Ali Abdul Kalimu ku isengesho ryiza tugushimire cyane reka rero tuhena ipimake nta mushobora umwanya wo gusuhuza abateze amatwi raditahuka komerede ipimake ikaze mu kiganiro
ndagusuhuje bwana Serije wakoze gutegura iki kiganiro ndasuhuza mugenzi wanjye hari Abdel Karim ngasuhuza n'abadukurikiye bose kuri raditahuka utangira wavuze turi ku itariki icumi ntabwo wibeshye hano twayigezeho deja turi ku wa gatandatu urumva rero uyu muhate n'ubwitange ukorana tugakora ku minsi itandukanye mu gihe igihe kiba ari kimwe ariko iminsi iba yarangije gutandukana byumvikane ko dutuye ahantu hatandukanye ibi ari ugukorera ari umuhate tuba dushyiraho kugira ngo turebe ko twashyiraho umuganda mu kurwanira intambara yo kugira ngo u Rwanda turuvane ahantu habi turushyire aho abanyarwanda bose bashobora kumva bagarukanye icyizere cyo kubaho aho kugira ngo bakomeze babe mukangara tete FPR n'abayigize FPR n'abayobozi bayo barushyiremo nizeye rero ko turi bugire ikiganiro cyiza nkaba nsuhuje abantu bose abayoboke bose b'ihuriro nyarwanda n'abandi bo mu zindi organizasiyo ziharanira kugira ngo kubohoza u Rwanda rwacu bwana Serije urakoze nizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza
urakoze cyane comrade Epimake turi kumwe na comrade Bisamaza Jean Paul Bisamaza ngo ayikaze mu kiganiro cya Radio ukane mutwumva watuza abateze amatwi ikiganiro kuri uyu mugoroba
ndakumva neza bwana Serge uranyumva neza
turakumva tugwaye n'ikaze mu kiganiro hari hashize n'igihe kirekire nyine mfite abantu benshi bakureklamayingaga bati ngo ino mu kiganiro urakoze kuba ubonye umwanya kuri uyu mugoroba fata akanya gato usuhuze abadukurikiye mu kiganiro cyacu
mu by'ukuri Serge ntabwo nitabye wowe nitabye abanyarwanda bakomeje kunsaba kandi nawe ugakomeza ukangizaho ubutumwa none uyu munsi mu by'ukuri ndakwitabye kandi nabo ndabitabye reka noneho nsuhuze Abdel Karim nitiye Epimake mwembi mbafatanyije ndabasuhuje kandi n'abarimo kudukurikira mu by'ukuri bose ndabakiriye kandi ndabasuhuje murakoze
urakoze cyane Jean Paul Bisamaza uze kugira urebe akabazo ndumva arimo eko muri telefone ariko nizere ko bitaza kumera nk'iby'abantu bivandimwe maze iminsi mfite ariko urebe neza hari igihe iyi ni high-tech tuba dukoresha ushobora kuba wenda yegereye telefone cyane washyiramo distance ukaza kureba niba izo eko ziza kuba zavuyeho turaza kugarukaho mu kanya rero arakoze cyane Bisamaza Jean Paul hari uhise wandika text message hano ati bwira mukuru wacu Bisamaza welcome back Bisamaza urabona warumaze igihe rero warukumbuwe ibyo rero ubwo nizere ko ikiruhuko kirangiye ugiye kugaragara cyane ukaza harashyize igihe tukaba tunagukumbuye by the way usibye gusa ko utavugaga ariko wandikaga byo na byo reka tubivuge
no Serge reka nkubwire reka noneho mbwire twumva sinzi niba ndimo kumvikana neza
abacyarimo eko ariko reka wenda banze kimwe icyo kibazo turaza kugarukaho dufite umwanya uhagije uraza kubona umwanya uhagije Bisamaza arakoze cyane munyemere rero tujye ku ngingo zacu twabateguriye muri rusange dufite ingingo ziza kugera kuri enye cyangwa eshanu abakurikiye kuri titre murabona ko tuvuga tuti Kagame yihaye guha amasomo perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa ni ku kibazo kirebana n'iriya nama yariteraniye Kigali mu Rwanda yavugaga ku kibazo kirebana n'ubuhinzi cyangwa babyita ni inama irebana n'ubuhinzi niko na maze iminsi mbibona bagaruka ku birebana nuko umugabane wa Afurika wakwihaza mu birebana nyine no kwihaza mu biribwa Kagame mu kunenga perezida wa Zimbabwe ku bibazo igihugu cya Zimbabwe gifite we rwose ntabwo aca ku ruhande aravuga ati ushobora kuza kuvuga politike yawe ahangaha ariko banza ukemure ibibazo ufite mu gihugu cyawe ibibazo Zimbabwe ifite ni ibiyo Zimbabwe ifite ibibazo imaze imyaka myinshi kandi uyu mugabo perezida Emerson yabisobanuye hari za sanction yafatiwe nk'igihugu Zimbabwe yafatiwe igihugu economy abazungu barayica urakoze cyane uyu ati Serge ni African Green Revolution Forum nibyo rwose AGRF iriya nama yo terera Kigali muri iriya forum cyangwa iriya summit Zimbabwe ifite amateka maremare kuko abazungu barayishe barayica pe. Kagame uyu munsi yagizwe igihangange n'abazungu barimo ba Tony Blair n'abandi. Kuba Emerson avuga ati twaciye mu bibazo nibyo kandi agomba kubivuga. Ariko kuba Kagame yamuha amasomo ati ufite ibibazo biri interne mu gihugu cyawe, ibibazo by'ubutaka, ibibazo by'inzara, ati kuba abantu bakubwira ko abaturage bashonje wowe ukajya guhangana n'ukwiye ko washonje, banza ukemure ibibazo byawe mu gihugu by'abaturage bawe. Ati kuba wazi imbere ukajya imbere y'abantu ugashaka kuvuga politiki kuri scene internationale ufite conflit interne mu gihugu cyawe, abo uyobora abo baturage bawe mwagirana ibibazo. Numvise bibabaje kubona umuntu nka Kagame wacecekeje abanyarwanda ku buryo nyuma y'imyaka 30 nta munyarwanda ushobora gutinyuka ngo avuge n'uvuze acirwa ishyanga. Nimurebe Frank Habineza amaze ibisa avuga ati hakenewe dialogue mu banyarwanda, murebe ukuntu bamugira. Noneho Kagame akajya guha amasomo undi mu perezida w'ikindi gihugu amubwira ati kemura ibibazo by'ubutaka, kemura ibibazo by'inzara, kemura ibibazo ufite mu gihugu cyawe, mbere y'uko ujya kuri Sena Internationale uzana proposal zakemura nk'ibi by'ibibazo by'ibiribwa muri Afurika. Biteye isoni kuri Kaga. Nanavuga ni sheme ku banyarwanda birirwa bavuga ngo Kaga ngo ni umuperezida w'icyitegererezo muri Afurika, ari we wagizwe n'abazungu ari bo bamwubatse, akoresha PR machine yirirwa imusingiza ariko akatakinga mugenzi agira ngo amuhe amasomo. Iyo ngingo turaza kwireba mu buryo burambuye. Ikibazo cya Kangondo mwakibonye, baravuga yuko abaturage niba batubashye ubuyobozi hazakoreshwa imbaraga bakaba bakura. Ibiganiro by'u Rwanda na Danemark byo kuzana bimukira birakomeje ngo bagiye gufungura ibiro biri speciale kugira ngo binononsore iriya gahunda uko izakorwa. Turaza kubireba. U Rwanda rugiye kudeploying ingabo za RDF muri Benin. Amasezerano nyine turi kubona yashyizwe hanze na African Intelligence aravuga ku mugambi wo kunononsora kudeploying ingabo z'u Rwanda muri Benin, muri kiriya gice nyine kirimo ingabo cyangwa kirwaniramo abacanshuro ba jihadist. Ingabo z'u Rwanda zishobora kugenda muri ukwezi kwa cyenda. Turaza kureba iyo nkuru, turaza kureba ibindi bintu bitandukanye mwagiyemo twandikira. Urupfu rw'umwamikazi mu Bwongereza nirwo ruvugwa cyane mu Rwanda, bururukije ibendera ry'u Rwanda. Namwe mutekereze, nagiye mbona abantu bandika cyane ku mbuga nkoranyambaga nako abajene bita kuri iyi mihanda, kuri iyi mihanda nyine bandika bati biteye isoni kubona Leta y'u Rwanda ishyiraho itangazo risaba kumanura idarapo ry'u Rwanda mu gihe umwami Kigeli yatangaga n'ivi n'ikoni, ahubwo wenda n'abashaka gutanga message de condoléance bigiriye ubwoba, ariko umwamikazi w'Abongereza nyine yatanga mu Rwanda bikaba ari topic cyane. Buri wese ajya kuri tweet kuri iyo mihanda yandika nyine batwitinga ubutumwa bwa Kagame. Iyo hypocrisy rero binyereka ko tugifite ya mindset ya slavery y'ubucakara bukiri muri twebwe. Ni mu rukuru mu Rwanda arimo kuvuga urupfu rw'umwamikazi, none se iriya platform yaravuga kuri Kigeli, ese Leta y'u Rwanda yigeze twemere wenda ko Kigeli atari guhabwa platform nk'umuntu nyine wo kuri rwego, ariko se no kureka abantu bakagira ubwisanzure bwo kumuherekeza byari binanije kiriya Leta y'agatsiko. So abatwandikira rero bavuga bati kuri iyi mihanda y'i Kigali, kuri izi mbuga nkoranyambaga, dore uko tubayeho. Abarimu mwabonye ko bakoze manifestation yishimira ko babahaye umushahara babongerera. Ni ibintu nyine bibona ko ni propaganda ziba zarateguwe za Leta y'agatsiko ariko ziteye n'isoni. Nizo ngingo tugiye kwibandaho rero. Munyemere duhere kuri iya mbere, urupfu rw'umwamikazi w'Abongereza. Komandante Pimache, komandari, nababwira nti pole kuko mba mu gihugu cy'umwamikazi birumvikana kuri Leta yanyu kubera igihugu banyu. Ni ibintu by'agaciro kuba mwageza muri politike yaho, kuko niho mutuye, niho mwibona, muri abenegihugu baho. Bitandukanye no mu Rwanda wenda kumva Kagame yavuga ati ndi mu muryango wa Commonwealth, cyangwa akanabyitwaza ati wenda nzanajya kumushyingura bitewe n'uko ari njye uyoboye uyu muryango, bimwe byambakosheje tuvuga. Uzamubona ejo bundi yirukanka aje mu Bwongereza aje gushyingura, kuko azaza kuri etikete nyine bitewe n'uko bivugwa sokol ari umuyobozi w'uwo muryango. Ariko nanone niba abanyarwanda bavuga bati hypocrisy ni iyi ngiyi kwipakuruye ubucakara bw'abakoloni uko bivuga, ariko turakira abakoloni mu mitekerereze yacu. Ababa bavuga bati ese birakwiye koko uko tubona tuvuga umwamikazi w'Ubwongereza cyane nk'abanyarwanda, twebwe tudafite politiki y'amateka nyayo, nta muntu utanga cyangwa utabaruka yaba yarabaye umukuru w'igihugu yarabaye perezida yarabaye umwami ngo yubahwe nk'uko tubona abakuru b'igihugu bihutira gutanga message de condoléance iriya hypocrisy abanyarwanda bagomba kuyigiraho sindi mujye mu mateka ariko nagira ngo tubirebe kuko ni ibintu twabajijwe ahangaha turi no muri politiki tumara gutanga inama y'ukuntu abantu bagomba kubyitwaramo kuba leta y'u Rwanda yavuga ngo tugiye mu kigandaro turi mu cyunamo tumanura idarapo nk'igihugu cy'u Rwanda ibihugu byose bishobora kubikora byenda biri muri muryango ariko tunubaha abantu bacu natwe baba abafite amateka meza cyangwa afite amateka mabi as long as ari abanyarwanda tugira iyo respect yuko ari abacu kandi kugira ngo twubake amateka meza azabe meza tugomba no guhera kuri dufite tukayawuninga akaba yacu ntabwo dushobora kuyahunga rero ariyo byo kandi nagira ngo duhera ngaha iki kibazo urakibona ute kuba leta y'u Rwanda cyangwa abanyarwanda cya Kagame yavuga ati turi mu cyunamo nyine tumanura amadarapo duhe respect umwamikazi abandi bati umwami Kigeli ko ntabyo mwamukoreye kandi ari umwami w'u Rwanda nubwo atarakira umwami ku butaka bw'u Rwanda ariko mu mateka yabaye umwami yarageze ugira icyo ubwira abateze amatwi ikiganiro kuko ni ibintu tuba twandikiwe nyine kuri izi mbuga nkoranyambaga
Serije urakoze cyane kuba uzanye kino kintu cy'umwamikazi ndasabaga ariko twagira umunota umwe twebwe kubahira umwamikazi ndaza kuvuga impamvu nsabye kugira ngo tumwubahire ugire umunota umwe tumuhe umwamikazi Queen Elizabeth wa kabiri tumwifurize iruhuko ridashira Serije nyemere twamuha icyo umunota umwe wo kumwibuka n'abadukurikiye nka bibasaba ndagusobanura impamvu kubera iki Serije murakoze cyane muranyumva neza
tuguteze yombi komerede
murakoze cyane kuba twunamiye umwamikazi w'ubwongereza Queen Elizabeth impamvu ni iyihe Serije umwamikazi w'ubwongereza hano hari abanyarwanda barenga 344 basabye ubuhunzi barabaha babaha ubwenegihugu barabakira abenshi bibashoboresha kuba bashobora kugenda ubwo na bamwe barimo n'abo banyarwanda bambuye pasiporo pasiporo zivuga ngo kubwiza ry'umwamikazi uyu muntu umwemerere unamufashe mu kugenda kwe ni byiza rero ko tumwibuka kuko ntitubizi yataba wenda ari we utangiye steadfast akaba izo ntanga agaciro zo gukunda abantu bahunze zo kumenya ibiki nabyo bagumye bavugaho cyane byavuye mu burere yagize nk'umukristu umuntu ukunda idini cyane mu burere yagize nk'umuntu wabaye mu ntambara akabona abantu bapfa nawe akagira uruhare muri izo ntambara byamuhaye ibintu byo mbere na mbere gushaka yuko ibibazo byakemurwa amahoro ariko binamuha ibintu byo kuri iki byo kubaha byo gufasha impunzi izo arizo zose bafashe impunzi zahunze Holocaust bafatira n'izindi mpunzi nyinshi cyane throughout barazifasha ntibivuze ko ubwongereza ubwabyo nk'igihugu kidafite amakosa yacyo ariko nibura ibyo bintu yabiba hejuru kandi nk'umujyanama ujya ugira inama aba prime minister be n'ibiki turabimukesha kuko usanga rimwe na rimwe ba prime minister muri public cyangwa hanze bavuze ibindi bintu ariko warenze ukabona birahindutse ntabwo nashidikanya yuko abigira muri rora ati bino ntabwo bikorwa urimo guta indangagaciro ziranga igihugu cyacu cya Great Britain ikindi ni uko igihe South Africa baharaniraga ubwinge guhagarika apartheid umwamikazi yahanganye n'uwari prime minister icyo gihe Theresa May wavuga ati tugomba kwifatira igomba gufatirwa ibyemezo nubwo yavugaga acecetse atavuga cyane ariko yasympathizingaga n'abavugaga ngo South Africa apartheid regime ifatirwa ibyemezo wari prime minister icyo gihe Margaret Thatcher watarishaka so iki kintu nacyo ni ikintu cyo kumwa cyane ariko none icy'ingenzi cyane ndasabye ko tumwibukiraho Serije ni ikintu cyo kubahiriza ikintu bita institution yihe ni umuntu wari umwamikazi ariko mu myaka maze bugufi ingaho uretse icyo gihe cya South Africa nubwo yashatse nko kuvugaho gatoya ariko muri iyo myaka 70 yaramaze yubahirije constitution ye ntabwo yigeze yivanga mu bintu by'ubuyobozi yagumye ari ceremonial head of state ni ibintu bikomeye cyane no kumva umuntu utajya publiki muri publiki ngo utange ibitekerezo byawe muri rusange icyo ni kimwe ukaguma wubashye uko constitution ivuga ngo ugomba kwitwara ntiwivange mbese politiki ikagira prime minister na parliament wenda na lords ariko wowe ukaguma uri aha ngaha gusa uri figa gusa izana uko kumvikana no kugira se n'ikindi kintu gikuru cyane ni umuntu wagiye South Africa ikimara kubona ubwigenge uzi ko yagiye agahura na Mandela kuba mwakira warabibonye Northern Ireland yagiye ajya guhura nabo kandi bari bamaze bashyamiranye n'ibyabaye ariko n'ejo bundi aza guhura n'abari mu IRA abarwanyaga Ubwongereza banakoze n'ibintu byatumye hapfa umukazi niwe kandi wari inshuti ye cyane ariko byarabirenga aragira ni ikintu umuntu agomba kureberaho cyane byakaba biduha urugero rwo kwigira ku yuko kuba igihangange ntibigusaba yuko wumva utacisha bugufi wumva utakumvikana n'abandi wumva utagira ibiki ariko yabikoraga with grace and with urukundo no kubaha umuntu uwo ari we wese niba hari n'ibindi wende ibindi bintu yaba afite bidahuye n'abandi ntabwo wabimushyiraho at least mu byo azwi muri public so yitwaye nk'umuntu uko akwiriye kwiyubaha kandi yari afite ubushobozi bwo kuba yakwinjira igihangange abihawe n'igihugu yari ayobowe aricyo United Kingdom so Serge ibyo ni ibintu byo kumwubahira ikindi kintu namwubahiye cyane njyewe ni ukuntu yitwaye igihe Diana umugore w'umuhungu we Diana apfa Princess Diana apfa ukuntu yaje akamenya ati abaturage bino bintu bararakaye barababaye ntabwo bashaka iki akiyoroshya akaza hari bashoboraga no kuza bakamutuka cyangwa bagatukawe n'umugabo we ariko yaraje arabegera agira ibiki nko kugira ngo bamutuke ahubwo babonye aje bamukomeye amashyi ni ibintu rero bigaragaza umuntu uvuga uti niba n'abaturage barakaye nk'uko urimo kuvuga turibuze kuvuga ku bakangondo perezida akwiriye kujyayo akabahumuriza akumva ibyo bavuga akagira ibiki ntabwo akwiriye kujya kwihisha ngo ababureho ahubwo atuma abantu bajya kubatoteza kubamerere nabi ibyo ni ibintu nabyo seje tugomba nasabye ko tumwibukiraho ni umuntu w'intangarugero ariko cyane cyane be standing out n'ikira navuze cyo kubaha institution yo kuvuga ariyo constitution yawe ivuga ngo ntabwo umwami cyangwa umwamikazi ntabwo monarchy ikwiriye kwivanga muri politike ya buri gihe ibi nafite na view yayo igomba kumukora uko ishoboye ntize ngo itange view yayo muri public n'uyu mwami wagiyeho yari afite ingeso yo kugira ngo atange ibitekerezo bye ariko ari mu magambo yavuze speech yatanze ya mbere yavuze ngo role zahindutse agomba kubahiriza ibyo bintu ubu nawe nubwo yari umuprince ariko nawe yari nka subject nk'abandi nubwo yari prince sosiriye rero tugiye ku cyo waruvuze buri gihe tuvuga contradictions za leta ya Kigali na Kagame buri gihe turabivuga cyane tuvuga tuti ashaka ngo agaragarize abanyamahanga yuko akora ibingibi ariko abanyarwanda akabakorera ibinyuranye n'ibyo akora abanyamahanga umwami Kigeli rero yari umunyarwanda kandi nawe umva abantu benshi baza bamuvuga uko yitwaye niba yaranafite n'ibyo yatekerezaga muri public yayoboye cyangwa yabanye n'abanyarwanda with grace arababanira abashakira amashuri akora ibiki mu ntege nkeya n'ubushobozi bukeya yari afite kubera limitations zariho muri icyo gihe cye ariko abantu barakubwira ko yabashakira amashuri abayakuraga ubushuti abanyarwanda nabo yarabakoreraga na buri hantu mana mutwe no muri Amerika yakiriye abanyarwanda bose Serge abanza kubikubwira patikure nka Dr. Kamara ibyo yakubwiye bazarabyumvi so muri ibyo ngibyo kubona we ahubwo binavugwa yuko bashobora kubona bagiye bakamwica ariko niba bataranamwishe kubonaho kugira umunsi apfa niyo bareka kugira izo ayo mabendera ati half mast ariko nibura bakareka bakahuwa umunsi cyangwa nabo bakajya kumwerekeza ariko bika Kagame yagize amanama atuma abaminisitiri batajyayo hajyayo wanyurura reshwa kuko we nta kundi yari afite kubigira yagomba kujyayo kugira ngo barebe abantu uko barimo kubigenza ntibabyitwarekemo so niba ashobora kuza akunamira umwami wa hano nibyo agomba kubikora kuko u Rwanda ruri muri Commonwealth agomba kubikora abishoboye cyangwa yiba anabishaka ariko ubundi akwiriye kubikora njye nta kibazo mbibonamo nanjye nk'uko mbikoze kuri radiyo nabikora na encouraging yuko abantu babikora ni umuco umuntu iyo agiye ushobora kuba hari ukunyura umuziho ushobora kuba hari ukuntu wari ufitanye ubufatanye nawe ubundi mu muco w'ubumuntu ugomba kumwunamira ugomba gufata mu mugongo abasize umwamikazi wa UK rero asize umuryango ariko asize na UK nk'igihugu igihugu gifashe cyane u Rwanda mu bintu byinshi cyane nubwo Kagame wagikoresha mu kwisha inyuma y'amabiri ariko nibura Serge yitaba UK ngo ubwire Kagame ngo sigda uyibuka wowe abantu twebwe turana muri UK ukuntu Kagame yagerageje gushaka gukora iki kuduhotera igihe mu 2011 ihuriro rikijyaho bari bagiye guhitana abayoboke abantu bari muri opposition abayoboke b'ihuriro babiri ari kumure Jonathan Musonera na Rene Mugenzi baraburiwe kuva icyo gihe rero bamuhana warning ariko nzi ko nubwo abigerageza ariko nibura warning yarakoze Kagame yaratinye tugomba kubishimira rero leta ya UK uwari uyiri hejuru n'umwami kazi turimushimira cyane ikindi Serge ni support UK ihu Rwanda nabivuzeho mu byerekeye amashuri mu byerekeye agriculture baha amafaranga menshi cyane mu Rwanda nuko ayo mafaranga atavugwa ariko ikibazo bafite nuko bafasha umuntu wabaye igisambo amashuri ibyo bintu Serge kuba igisambo kuyu kwa Kagame abanyarwanda tubifitemo uruhare kuko akoresha abanyarwanda kubeshya bano bazungu abakoresha abanyarwanda kubeshya bano bazungu kubeshya na UK yuko ibintu byose bimeze neza yuko ubwo twebwe turi inyangarwanda cyangwa dukora ibiki tugira ibiki ariko ibyo bintu byose byarahindutse Serge n'ikimenyimenyi abantu bareze hano muri UK kuva mu myaka y'2006 bashaka kubasubiza mu Rwanda byageze aho binyura mu makoti bakoresha ibintu bikomeye cyane baravuga ngo bano bantu ntabwo bashobora kujya mu Rwanda ko nibajya mu Rwanda nta butabera bazabona ibyo ntabwo byari gushoboka iyo umwamikazi atayisitiringa kubaha institutions zinizihe navuze ya monarchy navuze y'amategeko navuze iya pararoma navuze n'iya executive bakamenya buri muntu wese akamenya izo institution kuzuba ngiye mu ihuriro nyarwanda rero kuko ibyo duharanira tunabihagazeho namubonaga mubona muri iryo shusho yo kuba icyo kintu mubona muri ibyo bintu ariko noneho nsoza Serge twavuze ku mwami Kigeli sinzi ubizi n'abatabizi sinzi ababizi umwamikazi yakiraga Kigeli baganiraga nawe yazaga nk'umuntu wari umwami bafite famili zabo ukuntu bahura kandi ubu ndizera yuko n'uyu mwami wagiye ho Yuhi nawe hari ukuntu
aho niho nashakaga guhita njya wiswa jumping ugerayo ariko ntabwo ndibuka ariko kubyivuze kuko iyo ni legacy ya Elizabeth ntacyo nayikoraho nta nubwo bitureba nk'abanyarwanda ahubwo icyo ngengera ngo twibandeho niyo double standing y'abanyarwanda guha agaciro guha agaciro abandi tudaha agaciro abacu kandi ariko tugomba kwiga ku mateka kugira ngo twiyubake nk'abanyarwanda ntabwo ndwanyije ibyo wavuze byose nzemera ngo nawe gato nyemera gato ariko aha ngaha kubera ko hari ibintu byinshi birimo kuvugwa ku Banyafurika tuba tugomba no kuvuga ntabwo aba bazungu gihe ntacyo mpfa nabo cyangwa nawe ibyo bavuze ntabwo ndi against ariko tugomba natwe abakiri bato twifuze neza n'aba bazungu bagomba kubaha natwe bakatwubaha ibyo tubakora nabo bakabidukorera niba turi iko twese tungana aho niho nabyumva hari ikintu cya colonialism mindset abantu bavuga ubona ko nk'ibintu byo kurepara amateka ya colonialism hari ibyo barimo kumuvugaho n'ubutegetsi bwabo cyangwa ubwami bwabo ntabwo ndi hano nk'umujaje ariko kubona abanyafurika aribo bamuririra cyane bakaba ari nabo bapeya respecte kuruta nabo abonye ko birumvikana of course kandi iminsi yose imira bikora bitewe n'uko umuntu umeze imyaka 70 ari umwamikazi urumva afite amateka maremare ntabwo aricyo turimo kuvuganira ngaha ahubwo ni ukuvuga ngo twe nk'abanyafurika kuki ariho tubona amasomo cyane kuruta kwigira ku yacu yatunaniye kubaka ngo tubashe kubana neza gerageza kuvuga ngo aho mu gihe cy'iminota 2 tujye kwa IPMAT
Serge urakoze cyane Serge icyo narangiye kukubwira nti njye nkura mama dukura mu rugo iwacu batwigisha gukunda abantu ugakunda umuryango ugakunda inshuti ukagira inshuti cyane nibwo bukire bwarutagaye so nakuze mama tubwira ngo iyo kundaga bo hanze ukanga abiwanyu bamwitaga ngo ni ba mwanga babo something mwanga babo I think that's the right word
cyane kubaha abakuru
exactly so ibyo bintu rero ni ibintu by'ingenzi cyane ariko urabona u Rwanda rushya ruriho ubu ngubu abantu banga babo ugasanga urwango rwaje mu muryango uwawe arakuriye ngo kubera leta yuko yamutegetse ngo nakurye akakwita inyangarwanda mwarakuranye mwaravunikanye mwarabanye mwaragize ibiki agakora iki akakugambanira akarobaho uburozi ngo aze kukuroga bakamutuma ngo aze kwica akazi akakwica ntacyo akuziza ntacyo upfa nawe ahubwo ngo uko leta yamutegetse ngo naza kwice nabigenza Serge ndasaba kubyumbajije ntandukane n'abantu batekereza batyo iyo ntekerezo n'intekerezo yo kuba mwarabaye defeated niyo mindset mwagize ku kiganiro Serge nabashimira cyane ikiganiro mwagize cy'urubyiruko cyarimo Comrade Frank Ntwari na Comrade Rukundo Faust ikiganiro mwagize cyiza cyane kivuga kiti mindset nicyo kibazo mindset yacu nitutemera ngo dufite responsibility mu birimo kuba muri Afurika ariko twebwe mu Rwanda ngo twemere ngo nk'abanyarwanda tubifitemo responsibility tubishatse byahinduka tuzaguma perpetually nyine turi colonize abazungu basotinze ikibazo cyabo nongere mbikubwire Serge twari hamwe hano mu kwigaragambya umuzungu aratwegera aratubwira ati ikibazo cyanyu turacyumva turakizi umunyamakuru wanzeru wa independent atariko kuki abashyigikiye Kagame aribo benshi kandi tuzi ko nabo baje ari impunzi hano ariko noneho ubu ngaho bakaba bashyigikiye uwo bahunze icyo ni challenge ikomeye cyane abadutuka ngo turi inyangarwanda ntabwo ari abazungu n'abanyarwanda bagenzi bacu mvuze kubwira abamwanga babo umuntu bamwicira umugabo bakamufungira umugabo bakamufungira se bakamufungira umwana ntashobore guhaguruka ngo aze avuge ahubwo akaramya Kagame agakoma amashyi akavuga ngo umugabo we niwe wari igisambo cyangwa umugabo we yari ahemutse cyangwa yagize ibi warabibonye mu kagasekuru bishe gasekuru yagiye gushimira uwamwishe uwategetse ngo bamwice ubwo si wabirenganye muzungu koko umuntu bamukora ibintu bibi yaza hano bamubwira bati bivuge bigende bitya ntabikore Serge system yacu mindset yacu igomba guhinduka twebwe nk'abanyarwanda mbere na mbere ariko noneho nk'abanyafurika tugatekinga mbere na mbere responsibility y'ibintu byacu bano bazungu nabo utufite urugero twebwe muri UK bwiza cyane iyo polisi abaturage ibinyamakuru parliamentarians bagenzi be badahugura bakavuga bati no ibyimuko ntabwo ari byo va ku ntebe ntabwo urimo kumwazine intebe yacu polisi nibo bakiri prime minister ni bangahe mu Rwanda babwira Kagame basigaho ibyimuko ntabwo ari byo ndacyaka mbaza icyo kintu niba bwira ngo ntibajye guhamba umwami kigeli ni kuki yababwiye ngo ntibajyeyo bakanganye bakemera ntibajyeyo bari kujyayo hano ntabwo ushobora kubuza abantu nakubwiye hanze urugero ku bintu bya Diana Princess Diana apfuye umwamikazi n'umuryango we ntabwo bari bazi ko babyifatamo
ariko baturage barabafosinze bati muri hehe muri hehe muri hehe umwami kazava barimo aho yapfiriye hari araza ariko batazi ko reaction y'abaturage kuri bumere aho kugira ngo abaturage bamutuke ko yatekereza ngo baraza kumusomera bamutuke ubwo bamukome mashyi andi azana ituze Serije twebwe abanyarwanda tutarerenganya abazungu abazungu urabona ibyo barimo gukora muri High Court ya UK ariko nakubwira ukuri yuko barimo gutangaza yuko abanyarwanda bafite ibyangombwa banga kuza kubibu baratinya ngo umuntu agore bivuge so duturenganya abazungu bo bafite interest zabo iba mutike mu bibazo byabo ntabwo bazajya kujya gukemura ikibazo cyanyu kuri bwo n'ibivanga na iza bibaye koronerizi so kugira ngo duteranye duke rero iyo sayiko yo gutumana urutoki mbere na mbere tubanze turi uruhare rwacu ni uruhe sirije bagutuka hari umuzungu wari gutuka urimo kuvuga ku Rwanda si abanyarwanda bagutuka hari umuzungu wari washaka ngo bakwice si abanyarwanda batuma ngo baze bakwice so tubanze turebe twebwe ikibazo ni icyacu tubanze dukikompo tukirangize nzenza tujye kureba abazungu naho Kigali yo Kagame n'umwanga babo ariko ni na agent w'abazungu nayo batera noneho ubungubu ni ukubireba urakoze cyane Serije
Komande yari Abdul Karim reka turekera nta wakomeza kuvuga ku by'umwamikazi ngo tuzarangize n'ibyo wacu Rwanda tubanze turebe iby'iwacu kuko nibyo bikomeye ariko sinajya ku yindi topic ntabivuzeho epimate wowe urabyumva bisamaza ndakuza mu kanya ndakuza mu kanya bisamaza epimate namushobora ababa babyandika kuri iyi mihanda ya Kigali wa Mugani imbuga nkoranyambaga bazisigaye babyita imihanda bavuga bati agaciro gahawe umwamikazi Queen Elizabeth kandi nkuko mugenzi wacu amaze kubivuga nibyo rwose ntabwo aragakwiye somehow ntabwo ari ngiye wandika amateka kandi reka binabe ahubwo se kuri twebwe nk'abanyafurika cyane cyane nk'abanyarwanda kuki tudaha agaciro abacu mbere yuko tujya kubwaha abanyamahanga epi maje ntabwo rijyanye kuri ingingo
urakoze bwana Serije ikibazo nyine kiragaragara ko mu mitwe y'abanyafurika hagifunze donko kumva guha agaciro abandi ntabwo ari icyaha ariko ijya kurishihera ku rugo niba udashoboye kubaha so na nyoko kugira ngo uzajye kubaha abo mu gasozi birakomeye niba Kagame yarashoboye gutesha agaciro umwami Kigeli ku buryo nta muntu represente igihugu nk'uko hari yabivuze wagiye kumushyingura cyangwa n'ibendera ntirimanuke akaba abikoreye inyungu
yohereje minisitiri wa siporo umwe gusa abandi bajyana abandi sindano bajyanye mu kintu kimeze nk'umwiherero cyangwa amasengesho yabajyanye mu masengesho ntazi yohereza y'uwitwa Uwacu Julienne umuminisitiri umwe wa siporo n'umuco
umuminisitiri nawe utazwi parayeri utari ufite na puwa na gatoya kabone niyo yohereza abantu yari azi n'amagambo nibura yo kuba yavuga n'umwami bamushyingura ariko kohereza Uwacu ntacyo byari nta gaciro byage nyine yagaragaje uko amufata naho kunamira umwamikazi ntabwo ari ikibazo rwose kubera ko n'umuntu ni umuyobozi uzwi ku rwego rw'isi iyo uvuze umwamikazi ntabwo umuntu ashobora kumva umwamikazi wo mu Bubiligi iyo uvuze umwamikazi ntabwo umuntu ashobora kumva umwamikazi wo muri Luxembourg cyangwa nko mu kindi gihugu wumva umwamikazi buri wese yumvaga Queen Elizabeth wo mu Bwongereza kuba rero umuntu yamuha icyubahiro yamunamira ntabwo ari ikibazo ariko kuba nka Kagame agize atya ati nta nubwo ari ugusaba abanyarwanda ngo bamanure ibendera yategetse mu itangazo handitsemo ko yategetse rero ni ukuvuga ko uramutse utananiwe bikoze yakurasa kubera ko ari itegeko ntabwo ari guverinoma ntabwo ari Kagame ntabwo ari ukwisaba ni ugutegeka ku bwa Kigeli rero ntabwo yabitegetse no ku bw'abandi bayobozi bazagira ibyago bakitaba Imana nk'ubu Bizimungu Imana ikomeze murinde aramutse yitabye Imana waba ureba sinzi niba n'abakaporo yabohereza kugira ngo bajye kumukingura ntabwo yaba yanga akaza kwivuza mu mahanga ngo azamureke ajye niyo ya kwitaba Imana ngo amureke amushinguze neza nk'umuntu wayoboye igihugu
yamushinguza epimate wenda ho yamushinguze neza te wenda n'ibigenerwa umuntu wayo mukuru ugiye gatabimuha kuko hano hari uvuga ati muravuga umwami Kigeli kuki mutavuga Perezida Habyarimana Habyarimana se wamuhaka igaciro mu Rwanda rwa Kagame na insurance ye yarayiriye yayindi y'ubwiteganyirize life insurance ye nayo yarayiriye urumva umuntu wari yarayiriye insurance y'umuryango yaha agaciro uwo muryango cyangwa umukomokaho wari uvuze bizimungu uko abaye b'abanyarwanda bitubwira nabanza muhe nibyo wari umukuru w'igihugu ateganyirizwa kugira ngo tuzamuramo agaciro mu gihe yatabarutse cyangwa yitabye Imana
n'ikindi seje nkongereraho urugwiro Kagame abamo rwubatse na Habyarimana mbese bimeze mu kwambura kwica umuntu ukamwambura igitanda yaryamagaho wowe ukakiryamaho
urakoze cyane bitamaza efimati warangiza kuri iyo point
erega ntaga abajya bumva Kagame avuga ko u Rwanda rwatangiye muri 1994 akabivuga rimwe akabisubiramo kabiri buriya ntimugire ngo ntabyemere niba hari ibyubahiro bizahabwa umuntu wayoboye u Rwanda bizahabwa we guhera kuri we naho abandi bose babanje imbere abagize guca abo ba Bizimungu bo yakoreragamo ari agakingirizo nta cyubahiro agomba kuba abo ba Habyarimana bakayanda bambonye umutwa niyo mpamvu agomba kujya kubahambura amagufa akayanyanyagiza cyangwa akayajugunyiyo tutazi cyangwa wenda akajya no kuyakoreraho umugenzo ese ubundi umwami Kigeli Bwana Serije wakwemeza ko ari n'umukobwa we bahambye wabwirwa n'icyo Kagame yabushyize ko nta n'abawurebye mu maso ibyo bintu byose nikipe
epi bake ntabwo wiruka uburyo twabisakuje batumye mpyisi ngo ajye kwiba ibyo bintu bya hanyuma se Kagame ubu ngubu nibwo yabwira umwamikazi w'Ubwongereza ngo akamwohereza Twitter umwami w'u Rwanda yaramushimuse
yes epimati yaragize nisabaga ngo umwanya mu kanya nawe ugire icyo ubivugaho rwose ugire impungenge ufite umwanya wawe epimati mwakomeza
ibyo rero biragaragaza ko nta gaciro aha amateka y'u Rwanda nta gaciro aha abanyarwanda abayobozi bamubanjirije igihugu gitangirana nawe uyubona ukuntu abitekereza wagira ngo igihugu cyatangirana nawe kizarangirana nawe cyangwa kizarangirana nabyo ibyo ari byose ariko aribeshya ntabwo igihugu cyabyaye ikinege nk'uko mwene data yigeze kubivuga ntabwo igihugu cyabyaye abanyabwoba gusa ibyo ari byose iyi revolusiyo turimo tuzayikora tuzayigeraho aka gasuzuguro no kumva agomba kuvuga ibyo ashatse agomba gusuzugura uwo ashatse akiha kubeshya kwerekana ko ari mwiza akurikije abamukoresha akurikije ibyo ashaka kwerekana ntabwo bizakomeza gutya kubera ko nicyo cyaduhagurukije Bwana Serije tugafata igihe nk'icyo tugafata tugatema amajoro nk'aya kugira ngo tugire icyo duhindura mu mitekerereze y'abanyarwanda tubatinyure bahaguruke baharanire
uburenganzira bwabo urakoze Bwana Serije urakoze cyane epimake comrade Bisamaga Jean Paul mbere ko nkugarukaho cyangwa ijambo nawe ukagira icyo ubivuga kuri iyi ngingo mu magambo ahinnye reka tugaruke hano ku mwami Kigeli kuko iyi topic ni ukubera abantu babyanditse nyine kuri izi Twitter na WhatsApp bibaza impamvu ki Leta y'u Rwanda yururutse amadarapo abandi bati muzaduha ikiruhuko abandi bati mbizanye na bite hari byinshi ariko umwami Kigeli Leta yaramurwanyije Kagame yaramurwanyije patikirari yamubujije amahwemo ibyo murabizi yarabyivugiye hari agace gato hano mfite gatwibukiranye ibyo yagize kwitangariza ubwe icyo gihe
cyane ku cyereke ngo nafashije
FPR Inkotanyi
kubafasha sinagomba kujya mu gihuru kujya mfata imbunda ajya ku Rwanda igitekerezo cyavuze gutabara kugira ngo abanyarwanda bagiye hanze batahe si igitekerezo kibi na busa cyabaye cyiza kandi nange ndagishima ariko umuntu twakoranye imbona nkubone kandi tuvugana ni nyakwigendera Fred Rwigema yajyaga anyaruka akaza kundeba twavuganye amagambo menshi cyane tugirana za programu nyinshi cyane nawe turumvikana sanga ari umuntu w'umugabo kandi ufite ibitekerezo bitaraga byinshi ndabizi kandi n'amasezerano twakoranye nawe iyo mvuga umuntu wigendeye yende na bagira bati ndahimba cyangwa niki ariko twagiye twungurana inama na mugira na wakambwira ariko birinda ajya ataha rwose agenda nibwo aguye mu rugamba ariko nzi neza ko twakoranye ibintu byinshi byagirira akamaro ibyo shaka ibyo uvuga ni ukuri ababyo twavuganaga na Rwigema n'abandi Kagame nigeze kumwohereza umukarani wanjye bajya kuvugana nawe ko ntibyatinze nta bikomeye byinshi byabaye noneho aho tumariye kuvugana nabo tubona isafari yo kuza hano muri Amerika nta bundi twongeye kuvugana ajina ambwire ngo ntaye njye mu Rwanda ngo banyakira neza n'iki ariko nayo mwibutsa yuko hari itegeko nshinga ryabaye Ababiligi bashyizeho yo guca ubwami n'umwami Kigeli nkaba rero ntarenga aya mategeko ndavuga ndi ku bwanyu nkawe Kagame n'abandi nimushobora kubigira n'iki mudafatanyije n'abanyarwanda kugira musubire mu gihugu yenda abanyarwanda baba bankunze cyangwa batankunze rero ngwire kumenya yuko abanyarwanda bakinyifuza kugira ngo babere umwami musubire no mu gihugu arambwira ko agiye kubyiga na leta n'abanyarwanda akazansubiza kugeza muri iki gihe nategereje igisubizo n'ubu ntacyo ndabona nkunda abanyarwanda sinakumviza ikintu cyabatera akaga hakabaye oya rero kugena ni uko abanyarwanda si ukwanjye
ndabyumva ariko akabazo kanjye ko kabazakavugaga simbomya ngo nataye nk'umwami nataye nk'umunyarwanda icyo zeswe cyari kiri we nasura abanyarwanda rero ibyago bagize asure
ndamusubizaho icyo musubiza ni ukugenda nk'uko nta sekirite nizeye ishobora kundinda
ikibazo kiravuga ko wabuze umutekano muri uriya Rwanda
none
nta cyizere waba ufitiye bariya bagabo bari mu Rwanda ubungubu
mukuri ndaguha urugero ruteye hari abavuga nk'izina ryanjye cyangwa bakabafatana n'amafoto kinga n'iki bakagwa mu kaga noneho bambonye se byagenda bite ukorana n'umwami agomba kubizira
niki umugabo ababaza
nanga nicyo kintagaza kuki bavuga ngo wakorana nanjye cyangwa tukabana yaba ari icyaha ni kuki nawe tuzabana yenda bafite impamvu nayo bazatubwira ubuze ko ngomba kugenda ndi umwami ingoma zivuga bashyizeho red carpet ibyo sinabwo nabivuga suko ndeye mujye mwumva ibintu neza nimugafata ibintu
ngari nguko rero nimwumve umwami w'u Rwanda Kigeli ati nta mutekano nizeye mu Rwanda ari ndatangira imahanga kandi koko nimutekerezaho Kigeli avuga ati nta mutekano mfite mu Rwanda harya wa muturage rukukuri utungwa no kuzunguza umutekano yobona ati umwami avuga ati nta mutekano nizeye mu Rwanda umucuruzi rujigira ati nta mutekano nizeye mu Rwanda ubwo simvuze abanyapolitike abaministre bahunze abajenerali cyangwa abo mu nzego z'umutekano harya ninde ugena umutekano mu Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane Bisamaza Jean Paul nagira ngo nawe mu minota ibiri itatu ube wakora komanteri ariko wowe wibande kuri ku byo abanyarwanda bavuga uburi kuri izi mbuga umugani ubone biri kuri Twitter no kuri za Facebook kuba n'umwami avuga ati nta mutekano uzeye mu Rwanda ninde muntu ufite umutekano mu Rwanda kubera icyo umwami yatangira icyanga ariko tukaba tubona statement ya government y'u Rwanda n'umunsi wenda bazamushingura leta izatanga konje bisamaze ijambo ryanyu mu minota ibiri itatu
urakoze Bwana Serge reka nkubwire iki kintu kimwe nkangiyeho bisamaza nari umuntu ukunda inkotanyi cyane mu by'ukuri yewe n'abantu banzi bari bazi ko nkunda Perezida Kagame kuko iyo yatubwiraga ibintu akohereza n'abantu bakinga nka ba James Kabare babo twigiraga ku mashuri
nyemerera ngo urugoye harimo zayiko sinzi I don't know kubera ko nari ko wabikemuye ariko turacyafite zayiko ushobora kuba wambaye headset
no ndi ku telefone
okay then gerageza no telefone uyishyira imbere yawe ntuyegere iyi sisteme dukoresha ni hayitige cyane ishobora kuba ijwi riba riza ari rinini cyane none ikabafuringa muri sisteme gerageza telefoni ikirenga imbere yawe wewe wigira inyuma gato ushyiremo distance agezeho uranyumva
ndakumva neza
shyira telefoni haracyarimo eko iracyabafuringa
uranyumva
ok hari improvement gato subira inyuma gato wenda ndakubwira
ok uranyumva neza noneho
stile karacyarimo gato ariko utanga igitekerezo wenda uze kongera kuri settinga turaza kureba uko byakemuka ariko wamufashe ijambo nimbona bitangiye kongera ndakubwira
kugitanga rero bitumvikana neza rero nanjye byambabaza sinteze
ariko bukomeje ndakubwira ninongera kumva bibafuringa cyane
icyo numbaje ni iki Serge
nakubazaga kuri election ku kibazo cy'umwami Kigeli n'ibyandikwa ku mbuga nkoranyambaga ko abantu bagiye babigaruka izina rye bavuga bati biteye ikibazo kuba tubona statement ya Rwanda umwami Kigeli yarashyinguwe nk'itungo rigufi mu Rwanda kandi umwamikazi yaramwakiraga nk'uko hariya bitubwiye hariya mu bwami bwa Portugal baramwakiraga mu bwami bw'organisation y'ubwami bw'isi yari umuntu ba platforme ariko kaga ntabyubahe kurinda ashingwe muri wa buryo gerageza ugira icyo ubwira abantu barimo kubyandika ku mbuga nkoranyambaga
Serge sinzi ikiti mu nda y'ingoma ku buryo Kagame ashobora gukora ishano nka ririya yo kujya gushimuta umwami Kigeli akoresheje Mpyisi kandi ukurikije statements za Mpyisi mu by'ukuri araregreta aregeza ibintu bamukoresheje umwami Kigeli ngira ngo yahunze 59 mu banyarwanda batamukunda agerageza kuza mu Rwanda ziramwangira ajya muri Tanzania yewe ajya no muri Uganda amene aramwakira ndabizi etima no Abdulkarim arabizi n'ukuntu umwami Kigeli yabanye n'abanyarwanda muri Uganda
nyemera gato nguruguye epi make na ari amajwi muravuga ku ruhande rwanjye ntabwo ari clear murabyumva mute
arimo eko ni nka yayindi nagize last time
wabikemuye ite wowe
nasubiyeho ariko nk'uko bivuze negera n'inyuma iyo wagiye bugufi for some reason ni system biragira cyangwa iba ari kuri loud speaker nabyo birabafaringa
Samaza tubabarire uri setting wakongerukana ukabotinga telefone yawe waburiho ndaguza kugwiza ijambo rwose tumwanya uhagije ariko nifuza ko ikiganiro kiba cyiza amajwi asohoka neza ubuvuga ibintu byiza byaba bibabaje gutanga ibitekerezo kandi bitagera ku bantu badukurikiye I'm sorry tujye kuba navanze ndavuga kugwiza ijambo gerageza usohokemo uze kugarukamo ndagugarukaho mu kanya kari imbere
murakoze
mutubabarire mwe mudukurikiye sisiteme dufite n'icya hari abantu benshi bataramenya uburyo ikora mugomba kubyihanganira rero mu gihe bisamaza ataragaruka reka tujye kuri topic ya kabiri ntabwo twaguma ku by'ubwami ariko igihe ari buboneka agafata ijambo ndamuha ijambo rye rwose yinegure agira icyo avuga mureka tuvuge ku ngingo ya kabiri irebana n'amagambo Kagame yabwiye perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amubwira ati mbere y'uko uza kuvuga kuri politiki uri sente nationale banza ukemura ibibazo ufite mu gihugu cyawe biteye isoni biranababaje biteye agahinda harimo n'agasuzuguro niyo mpamvu urimo ibibazo ibinyamakuru byinshi muri SADC biravuga yuko Kagame yakoze isoni perezida Mnangagwa kandi koko biranababaje kumva umuntu nka Kagame ku giti cye nk'uko tubizi nk'abanyarwanda ibintu byose abikorerwa n'abandi agatwara credit iyi nama yari i Kigali kuva ku itariki ya gatanu kugera ku itariki ya cyenda niho yari iteraniye ivuga ku bintu birebana no kwihaza ku mugabane wa Afurika mu birebana n'ubuhinzi inama ubwayo nta kibazo iteye ahubwo amagambo Kagame yateye ikibazo nkuko ibinyamakuru bisobanura byanditseze inkuru muri Sadek ko Kagame mu gihe ari kumwe na mugenzi we bari ku ruhande aho yabaye nk'umukebura nyine akamubwira ati ugomba kubanza gukemura ibibazo byawe ufite mbere yuko uza kuri Sete Nationale ngo ugire amasomo utanga. Bango Perezida w'u Rwanda Kagame yabwiye Perezida Emmerson Mnangagwa gutandukanya politiki ya Zimbabwe mbere yuko aza kuri Sete Nationale akavuga politiki y'amahanga. Kuko bavuga ku bintu by'ubuhinzi uko Afurika yarwana n'ikibazo cy'inzara bihaza mu biribwa. Ikiganiro gikurikiye n'uyu munsi wagisemo njya kucyumva ibintu Emmerson Mnangagwa yavugaga yakomoje kuri embargo cyangwa sanction bagiye bafatirwa nk'abongereza n'abandi bose bita ekonomi ya Zimbabwe babateza inzara nababwira yuko Zimbabwe nicyo gihugu gifite abanyabwenge benshi ariko badafite imirimo bafite ubukene. Ni nayo mpamvu Kagame ajya gushaka abarimu muri Zimbabwe ngo baze mu Rwanda ariko ukaba ugaya perezida wabo ngo mbere yuko agira ibyo avuga kuri Sete Nationale nabanze akemura ibibazo biri interne mu gihugu. Ni ibintu bibabaje cyane kuba mubwira ati ugomba kubanza kumva yuko imyumvire yawe ishobora kunyuranya n'iy'abandi. Ntushobora kuvuga gusa ngo amagambo meza abo muri kumwe babyumve bavuge bati yego yego Kagame arabizi mu Rwanda niwe uvuga wenyine nta wundi muntu ushobora kumuvuguruza ibintu bakavuga ngo ni byiza kumuvuga wenyine abantu bakakurikira bati yego nibyo ntabwo bivuze ko ari byo. Ugomba kumva n'indi view y'abantu bamva ibintu mu buryo butandukanye. Abaturage b'icyo gihugu cya Zimbabwe cyangwa abaturage bawe bashaka kumva ibintu mu buryo butandukanye, bashaka kureba ibintu mu yindi mfuruka itandukanye nabyo. Gerageza ubatege amatwi kuko hari ibyo ushaka kuvuga bishobora kubakifayinga utaragira ku cyo wifuza. None bakomeza muri iyi nkuru bavuga bati Kagame agera aho amubwira ati abaturage niba bashonje abantu bakabivuga cyangwa igihugu kiba gifite inzara kubera icyo ujya kureba uwavuze ngo igihugu cyawe kirashonje abaturage barashonje ukaba ari ugirana ikibazo nawe kandi uzi ko gihari. Iyo igihugu gishonje kandi abaturage bafite icyo kibazo ko bashonje batashobasha kurya niba abantu badafite ibyo kurya kandi nawe ubizi ntukajye kurwanya uwavuze ko abantu bashonje kubwo igihugu gishonje ahubwo byaba byiza ujya gukemura icyo kibazo cyawe. Ni gute wambwira ngo Kagame ari amasomo Emmerson Mnangagwa wowe wivugira ati twahuye na mbarwo duhura na sanction baradukenesha kandi dukenerwa n'abazungu aribo Kagame arimo kubazanira ari Abdulkarim reka nguhereho cyangwa reka maze bitamaza niba yagarutse system yamwemereye ntabwo aragaruka ari Abdulkarim reka nguhereho umbwire amasomo Kagame yaha perezida wa Zimbabwe wowe wivugira ko igihugu cye cyishwe n'abazungu Kagame nawe ekonomi aririmba afite yubatswe n'abazungu bashobora kuyita mu isegonda akajya inyuma ya Zimbabwe kandi Kagame ajya muri Zimbabwe gushaka abazimbabwe kujya kuza gufasha abanyarwanda harya ukwiye kujya kuri Sete Nationale agatanga amasomo n'indi. Ni Mnangagwa uvuga ko abazungu babahemukiye cyane Kagame uvuga yuko abazungu bamugize icyo ari cyo uyu munsi. Komedari Abdulkarim
Serije urakoze cyane. Serije hari ibintu bitatu ahangaha nshaka ngo nsobanure. Icya mbere na mbere birashimangira ibyo tubanze kuvuga ariko ibyo tumaze n'iminsi tuvuga contradictions za Kagame na none. Kagame uribuka ari muri Europe muri European Union aho yari agiye gusega amafaranga bavuga ku bya ekonomi no gufasha Afurika yicanye na komishona wa European Union wa trade umugore wamubajije ubanza yari France 24 aramubwira ati wowe igihugu cyawe ko mutubahiriza uburenganzira bwa muntu bigenda bite uri uko yamushubije n'umujinya mwinshi cyane ati superiority yawe wumva unyimbaza utigira utya. None the same Kagame arimo kubwira perezida wa Zimbabwe kandi mu buryo bitari byo tuza aricyo ndi kwerekana ku mpuzo ya gatatu ku ngingo ya gatatu arimo kumubwira ngo wowe iyo barimo kuvuga kuki uza kuza kuvuga abandi wese Kagame buri gihe ko mvuga yuko abavuga bose yuko arimo kurenganya
batubahiriza uburenganzira bwa muntu arimo kwambura abantu ibintu byabo arimo kugira ibiki ntabatuka abandi ntabica abashoboye ntabica cyuma afungiye iki Serije cyuma hasa ni cyuma afungiye iki uyu muhungu wumva umubavu afungiye iki Theoneste idamanje afungiye iki abandi baguma batuka Professor Kayumba, Professor Phil Bridges.
Okay.
Bamwitira iki mu genocide? Mikaela Ronga wanditse igitabo. Ibyo yanditse warumva bavuga ngo ni ikinyoma ahubwo baza kumuhana bikabakaza kugira ibiki mpaka bagira bamwita muntuza. Blinken bavuze ngo iki iba wibuka. Si u Rwanda rwabivugaga. Ngo ni genocide denial. Ibyo ni ukuvuga ngo Amerika ntishobora kuza kuba amasomo. None Serije ibyo mwereka ngo ni double standard. Uyu koko tibereka yuko uyu mugabo ari gakumba. Ari umuntu ari incabiranyo. Since the right word to use mu Kinyarwanda. He's very deceptive, he's very manipulative. Mu Cyongereza sinzi deceptive mu Kinyarwanda bitike kubanza ariyo incabiranyo. Cyangwa umuntu uri mangatanya ariko noneho icyo ni icya mbere ndashaka ngo nereke yuko afite double standard kuko ibyo bavuga ku Rwanda ibyo asubiza murabizi ibyo yashubije kuri same platform nategeze ko ari mu cyumba kimwe ariko wenda different se muza meeting ubanza ari muri iki cyumba yashubizaga wa mugore wa BBC wamubazaga uri kubyo mubwira ati ndimuza kutwigisha ntabwo muza kutwigisha values zanyu none we arimo kubwira uwa Zimbabwe yuko wagomba kwemera bakamugira icyo ni icya mbere rero icyo cyari icya mbere nshaka kwerekana yuko Kagame mugomba kumureba ko ari kamiliyoni uruvu ni uruvu ariko ntabwo ari uruvu gusa uruvu wenda ntacyo rwagutwara ni uruvu rubi cyane Serije bafatira Zimbabwe ibyemezo ibihano urikwe ko Kagame yabaye mu bantu ba mbere basapotinze n'umunyafurika wenyine usapotinze ko bafatira Zimbabwe ibihano ayivuga nabi agira ibiki none tujye ku cya kabiri n'icyo kirantwara ku cya kabiri Kagame bintu arimo kubivuga kubera iki Serije muri iyo nama harimo Tony Blair leta ya Tony Blair niyo yafatiye Zimbabwe ibihano mu 2002 ibyo bonaga ko arimo kwibutsa ati twicaranye hano n'abantu badufatiye ibihano ikibazo cyacu ni ibihano twafatiwe n'abantu byavuyano muri Europe byumvikane neza kugira ngo bafatire ibihano Zimbabwe njyewe ntabwo narenganya Ubwongereza uko bwayafatiye uti ni ukubera iki Kagame ubwe ibyo arimo gukora yambura abantu ubutaka agira ibikino ariko we nuko anarenza akambura abirabura abanyarwanda yambura abantu imitungo yabo nibyo leta ya Zimbabwe yambuye abo bitaga settlers b'abazungu babambura ubutaka bwabo iyo ni debate iri contested ariko barabambuye abazungu bagungira hano bari bagomba kugira ntabwo byagarukiye aho ngose rije icyo cyatumye nibaza kumufatira ibihano bya nyabyo abayesikotingaga perezida wa Zimbabwe aje hano muri UK bakubise abantu bigaragambyaga bashaka kubarasa bashaka kugira ibiki kubagira kubarwanya kubagira icyavuyemo baramukatira bati ntabwo umuntu yava Zimbabwe kuko ari escort wa perezida cyangwa ari presidential guard ngo aze arenganye iki arenganye ahohotere abantu barimo kwigaragambya twebwe n'abantu bafite uburenganzira bwo kwigaragambya nibwo Serije bamufatiye ibyene ibihano nibwo bafatiye Zimbabwe ibihano babuza Mugabe kugenda ariko n'igihugu cye bagifatira ibihano noneho aho aje bakubitiye uriya wapfuye Shabangarayi wari uwa opposition Kagame sibyo kuri abo opposition ni bangahe rw'iserikari he Kagame ntiyamwishe iki si opposition Victor Ngabe bamukoze iki ntiyamufunze yamuzize iki ikibazo rero kiri ahantu kuri icyo kibazo rero mbere na mbere ni double standards z'abazungu kuko Kagame nabo bakaba baramufatiye ibyemezo ariko nabyo bamufatira kubera iki kuko n'umuja wabo ni agent wabo icya kabiri Kagame ari gukora ubwa agent bw'abazungu kugira ngo asupportinge icyemezo Tony Blair yafashe so yagaragaje ko yatoranyije Tony Blair kurusha munangaga ariko n'umwuka maze munangaga nuri ya president Nigeria ona ijya tasimba afite kubona rero president gusa babiri bagiyeyo kandi baratumye ba president ba Afrika bose tasimba afite
ariko Obasanjo na ushatse wamutumira mu rugi wawe ufite ubushobozi wamutumira yaza
ariko ni former president we nta kibazo we cyakishye imibereho kandi ziko nawe iyo agira uburyo nubwo bagitegeka Nigeria ariko banagere baramwange baramwirukana duhanze ibyo bize so we ni move the same so Serge ndashaka nkubwire Obasanjo urimo kubona arimo kugenda hariya mu Rwanda institution yari arimo yamuhaye niyo profile generali Frank Rusagara yari member wayo ko ari mu Rwanda ko ahora mu Rwanda urumva ajya kureba na Rusagara cyangwa ngo bazahari so ubungabo ni move the same ni ibintu ariko none munangaga yajyaga he iyo muri abandi ba perezida batagiyeyo namu perezida wa East Africa wagiyeyo namu perezida wa Congo atagiyeyo abandi bose batagiyeyo yajyaga he reka rero nawe bamusomere rero abyige none tujye ku cya gatatu rero Serge muri clip wohereje wabonye ko Kagame yari kuri abstract David yamenyeye ibya abstract gusa nkaho avuga ntavuga iby'u Rwanda barimo gukora ntavuga security ibyo kuri iby'u Rwanda ntavuga imiki blaming abazungu ariko Mnangagwa yakubwiye yuko Zimbabwe bize noneho bize bahindura modo ubungubu beza kwiti y'umwero umara amezi cumi n'atatu
witi n'ingano
ingano na niyo kwitegereza ingano y'amezi akwiye kuba y'iminsi cumi n'atatu so bafite excess ingano bakeneye y'umwaka bafite excess y'ukwezi kumwe bashobora kugurisha hanze so akubwira yuko barimo na modoringa kugira ngo bagire irrigation bakore amadamu bagire ibiki so Kagame hari ikintu yigeze akubwira nta solution irimo gutanga wari kuhejeje umuabstract abazungu nibo batera bino bagomba kuduha imfashanyo bagomba kugira ibi bigira bica haroda akavuga ibintu biri big cyane kuvuga ibintu biri hejuru cyane ariko nta substance irimo uyu nguyu reka azajya basomera baziga yuko uyari Gakumba ari agent w'abazungu twabivuze kuva kera ntibabyumva kuzageza igihe bazabivumburira agakora nk'inama nk'iyakaza batatu none bakazageza iyo none batanazazira rimwe nizere ko wazimba batazongera gusubirayo ntibazazira rimwe Serge nibwo bazamenya guki kuko no gushobora kukomperinga u Rwanda na Zimbabwe nubwo bakeneye bwose ariko nibura bo barimo kuvuga nibura bo bantu babo nubwo bivuze bashobora kugira abarimu bashobora kuexportinga mu Rwanda ubwo ndetse ni exporting iki so Serge ibyo ngibyo nk'uko bivuze ibintu bitatu icya mbere ni ukwerekana double standards cyangwa ubucabiranye bwa Kagame ubu Gakumba bwe kuvuga ibi kandi ibyo akora akabigira iki mu ruvu icya kabiri birerekana yuko ari ntuza ari agent w'abagashaka bwa cyapatike rutoni burano rafatiye Zimbabwe wari imbere yo gufatira Zimbabwe ibihano none icya gatatu nicyo kuvuga yuko we uyu wa Zimbabwe afashe ijambo yavuze ibintu exact ibyo Zimbabwe irimo gukora agaragaza gahunda bafite ariko Kagame urebe nta gahunda yigeze atanga ubwe yavuze data systems ibiki data systems ze no guhinga bihuriye iyo zanzaramba ntituyize urakoze cyane Serge
Ali urakoze ikintu kinyenzi kiranga nyine no kumva Kagame atanga amasomo ku gihugu nka Zimbabwe gifite abajeni abanyabwenge n'ubu barimo kuvuga ati mudutize abantu baze kwigisha ahangaha akabwira perezida wabo ati nta masomo kwe
Serge umbabariye gato ikintu nakongeraho na nibagiwe u Rwanda baruha hano UK iha u Rwanda muri agriculture miliyoni buri mwaka zitari hasi ya miliyoni ijana na mirongo itatu n'esheshatu ijana na mirongo itatu n'esheshatu twarabajya baravuga bati nitubima baricwa n'inzara none uyu nguyu ntuza kuza kwigisha abandi urakoze cyane Serge
no urakoze ibyo uvuga nibyo kurumva Zimbabwe abantu barimo batwandikira bati nibyo koko sanction zakozwe na Tony Blair mu mwaka 2003 kandi yabivuze hariya rwose yicaye ari Kigali ati twakorewe sanction muri iyi myaka yose turiho ntabwo twapfuye turagerageza dore ibyo dukora nakunze komeje kuvuga ngo Zimbabwe dore ibyo dukora ariko ukumva umuntu nka kaga bade hari abavuga bati kino iyo clip ntabwo bivuze ko Kagame ntabwo yivugiye kuri mikoro hariya, ni ibintu ngo bavugiye ahandi ku yindi side bavuye kuri stage. Amubwira ati mbere yo kujya kuri Senate National ukavuga ibintu nk'ibi, banza ukemure ibibazo by'iwawe, ufite ibibazo interne, iby'ubutaka bambuye abazungu bakabutwara, iby'uko ushaka kuba mfite politiki bafayinga ukabura abayisapotinga, ati ntushaka kujya hariya ngo uvuge ibintu udafite support y'abenegihugu bawe. Urumva ko Kagame ni makoshesha, umugabo aravuga ibimuvuyemo by'igihugu cye, unati hari ibigomba gukorerwa mu Rusika bitaguye kujya kuri Senate International. Epi make Kagame arigisha inzara, abwira zima ko ati niba bakubiye ko ufite inzara, wowe kujya ku Rwanda bavuga ko ufite inzara kandi inzara bayifite, waba uri rongi. Nonese ubu Kagame ajya avuga ko ari umukire, ku Rwanda rukize, abanyarwanda bakennye, none barimo no kugaragaza ko bakennye bwa Epi make. Ndagira ngo mbicyo utekereza ngaha nyuma ya Ali Abdulkarim kuri izi atake no gukoza isoni ngo Emmerson Mnangagwa wa perezida wa Zimbabwe.
Urakoze bwana Serije, reka nanjye mere nka Ali. Uwo Mnangagwa ahubwo iyo Kagame amwihutira urushyi maze yataka nkamubwira ntitakambira utagira umukunzi wabuza ndende yajyaga hehe koko, agiye guhabwa amasomo na Kagame. Ziriya byo Kagame yakoze ni nka bya bindi ihene iseka ugambura intama ikavuga ko ariyo yambaye gusa rwose n'akakarizo kayo, kandi intama yikwije n'igisema kenya. Koko Bwana Serije, kirasoma y'ibihugu bikenye kihari muri Banki Mondiali bavuga, ntabwo mvuga ko nemeranya nabo ijana ku ijana rekriteri baheraho, ariko bafite ibyo baheraho. Burundi ni ubwa mbere mu bihugu, ni igihugu cya mbere gikenye. Icya kabiri ni South Sudan, icya gatatu ni Somalia, Mozambique, Madagascar, Malawi, Sierra Leone, Central Africa, Yemen, Repubulika Nuza, RDC, donc Congo Kinshasa, Niger, Chad, Liberia, Sudani, Rwanda, Zimbabwe iri hehe muri ibi bihugu? Uragenda ukamanuka nta nubwo na Uganda iramanuka iraza ikaza mbere ya Zimbabwe. Koko Kagame niwe wajya guhitamo Zimbabwe, arabivuze neza ko barimo kwihaza mu ngano, mu gihe ingano zirimo kubura ku isi yose kubera ko zavaga muri Ukraine na URSS bambaye n'Uburusiya zirimo kubura. Mu Rwanda nibavuga ikintu bejejeho bashobora kuvuga bati dushobora kwegeza politiki n'iki uretse guhinga ikawa abanyarwanda badashobora kunywa cyangwa icyayi. Nibambwire ibijumba byabo birahagije, ibitoki byabo birahagije, nibambwire ikintu na kimwe kihagije. Kagame yajya kwihata ari niwuvuze miliyoni Abongereza batanga, abasirikare n'abapolisi barahembwa na Amerika, abari ubuganga bwose burahembwa n'Ububiligi na ubucamanza bugahembwa n'Ubuholandi. Ye buri domene yose ifite igihugu kihemba, baramutse bafunze u Rwanda rwakwahagira ko kamwanya
nayaa miliyoni magana ane zirenga magana ane.
Kani imagine uyu nguyu none undi mugabo arimo kuvuga ati badufatiye ibihano aho kugira ngo wumve ikibazo cye, uba wanamufasha no gukemura icyo ngicyo n'umuperezida mugenzi we arimo kujya kuvuga ngo nabanze akemure ibibazo bye. Abantu amaje kwica ni bangahe bavuze ukuri nyako? Natubwire wa mwana wamubwiye ko wamwambuye ibintu bye ari mwene wabo ari umuvandimwe, ubu ngubu ari hehe? Kizita ari hehe? Wavugaga ngo ko abanyarwanda bashobora kwiyunga akavuga ko ubuvandimwe ari ngombwa, bahatari hehe? No, ibi byose nubwo Kagame yarangije kurwara indwara yo mu mutwe yo kumva ko iyo yarangije gutanga amafaranga ayo ngayo abazungu baba bamuhaye akongera akayabagaruza kugira ngo baze kumuvuga neza ku mateleviziyo, dore ko nabo abaryaruswa nabo barimo. Donko yarangije kubyimagina mu mutwe, yabeshe abanyarwanda, abeshe abanyamahanga, none yarangije yibeshya nawe yemera ko ibyo avuga ari byo. U Rwanda ni urutindi, u Rwanda ni abakene, u Rwanda badafashijwe nta icyo nimwe ushobora guhagara, kubera ko nta kintu na kimwe waproduce, nta gikwasi, nta ngufuri, nta ruganda ruhari rugira ikintu na kimwe rukora, nta kintu waproduce. Barashaka kuvuga ko ubukungu bwabo buhagaze kuki, none arimo gutanga amasomo n'abandi baraza bakamwogeza ngo u Rwanda ngo kubera ko umuhanda wa kuva ku kibuga kugera ku ntuza kugera Nyarugenge hakubuye, kubera ngo kwari inzu zisheshagirana mu mafaranga avuye kuri Bakongo n'amafaranga yiba muri izo mfashanyo zose amafaranga atagera ku banyeshuri atagera ku barimu kandi imagine ngo abarimu ngo bagiye mu myigaragambyo ngo ku manifesto kwerekana ngo ko bongejwe kandi imagine Bwana Serge abana bawe baramutse bavuye mu rugo bakirukanga bakajya mu muhanda bakamanifesta kubera ko bagamije
ati
iwacu twariye mu gitondo ati n'ejo kuvuga ngo twariye bakajya mu muhanda bakirukanga warangiza ukajya ukanabyana donc rero kabone niyo u Rwanda haba ari cyo rwaba rushije Zimbabwe kuvuga ko yajya kumubwira biriya byonyine n'ikinyabupfura kiri nabo bitandukane n'ababazari babiri baje kwiga mu Rwanda mu gihe cya CPGL baraza biga i Butare bakoreraga ku manota 20 noneho uw'umuswa cyane abona zeru nta nota na rike yabonye noneho undi bari bari kumwe babanaga no mu cyumba abona igice kuri 20 noneho aza kuza yirakaje ati wansebeje ati butaho wazihanganye niba urukabona igice kandi imagine none nabo rero arimo kubwira munanga ngo ati uzihangane ukubure n'umuhanga akubure umuhanda no mu nda y'abanyarwanda hakubuye natubwire niba muri kwa Munangagwa muri Zimbabwe hari abirabura badafite aho baba kubera ko babatenye amazu natubwire muri Zimbabwe niba hari abacuruzi bicwa kubera ko babambuye ibintu yesi turabizi habaye ikibazo cyo kwambura ubutaka abazungu kandi nabudereka rimwe bayivuze neza ari naho bari bakwiye kuba bararebeye no kuri South Africa ubutaka ntabwo babwambuye abazungu baracyaproduiza ibyo kuvuga ngo kububambura sistematikoma ni ikosa politiki ryabaye icyo rwose nta muntu utabinenga ariko ntabwo ari Kagame we urimo kwambura ubutaka umuturage yiherewe na gakondo ye umuturage yahawe n'abasekuruza be yarazwe akabura mu biganza by'umuryango umwe wo kwa Kagame no kwa Murefu arasigaye abantu bose bakaba bacakara amazu yose akaba yajya mu ntoki zabo amakampani yose akajya mu ntoki zabo nta wundi muntu wari wakora ibintu bimeze nk'ibingibi Bwana Serge ni Kagame wenyine urimo kugenda experimentinga muri Afurika ahubwo karabaye najya kubyigisha nabo bose Imana tugira iwacu haranitse irahari izabimuvana mu ntoki ntabwo ibyo atekereza bizakunda urakoze Bwana Serge
urakoze cyane
Serge mubaza gato iriya foto uriya ni Obasanjo wambaye ikanzu
niwe navugaga nyine wo muri Nigeria
niwe washaje nawe
afate niwe waruriyo niwe perezida wa Nigeria ahubwo wavugaga niwe Obasanjo nyine niwe waruriyo former president ya
ariko akenshi ngo nta nubwo abajyanywe n'amanama gusa abajyanywe no
ibyo ntabwo tubize
ariko kereke shoze
ibyo biri off the record ntabwo nabyinjiramo no niba bakora advertisement ise why not iyo bafunguye isoko nyine abajya kugura baragenda so market is open ahubwo ikibazo ni uko
ni business
anyway reka dukomeze ahubwo wari utubye hari komantere utumyeho gusubira muri Nigeria kubera ko utumye muri komantere nandikiye ubushize mu gihe nagenewe ubushize ni abadeni twari twavuze ku bantu nyine tuvuga ku mwana wa Joe Habineza kubera ambasaderi muri Nigeria byaravuzwe ko rwose mu byakoraga yajyanaga abantu benshi Kigali nk'uko ubivuze pimake kuriya kubera ko impamvu muri komantere yawe twandikiye twavugaga ku magambo yari yavuzwe na Jean Ruhunga avuga ati Kagame afite ubwenge karemano ubwenge utasanga ahandi ni nayo mpamvu ubona yuko ashobora kutuyobora mu Rwanda abadokiteri bafite ama PhD bize badashobora kuyobora abantu barenze 5 navugaga ni Donald Kaberuka kujya atayobora u Rwanda ese kubera iki Jean Ruhunga yumva yuko Kagame ari umunyabwenge uyoboye u Rwanda banafite kubera ko ari we wenyine abantu baratwandikiye rero nyine muri komantere twandikiye z'icyo kiganiro bavuga bati ntabwo ushaka gukora deba mu Rwanda y'ubwisanzure bwa politike no kugira ngo abantu bishyire bizane nyine wari ubikomoje kuko wari uvuze rero uti ubasanje nyine ubasanje murabizi abineza niwe mvuga nuko navuze ku mwana w'ubushize tuvuga ukwerezanya igitekerezo cyo kuvuga ngo I debate to debating kuri subject umuntu ntakave mu ishyamba wa mugani afite AK-47 yumve ko ari ugomba gutegeka n'ibindi byose muziko byamivuriyemo kumusekesha no kumubwira ngo inkuru bazisibe n'abantu batwara ikintu cyangwa twari twagize ubushize rero urumva n'icyo wari ukomojeho kumva yuko Kagame ari umuhanga wenyine mu Rwanda ari ushoboye kandi ubwenge munangwa ngo afite ntabwo nigeze ndeba background ya munangwa ngo ndebe skills afite education ariko arusha Kagame ubwenge
ariko bwana Serije wagombye kumenya ngira ngo twarabibuze tugitangira ibiganiro kuri Raditahuka hafi y'amagambo yose afite indangagaciro mu Rwanda barayahinduye ubwenge tumamo ubucabiranya amayeri ntusomemo ubwenge busanzwe iyo bavuga ko Kagame afite ubwenge somamo ko afite amacabiranya afite amayeri n'ububingwa nicyo ngicyo nicyo baba bashaka kuvuga kubeshya ariko byutinya ab'igihugu kubeshya ari byo bigena ukuri kugomba gukoreshwa uko kungana kubeshya akaba ariyo ndangagaciro
ubwenge n'ubwoba
ni ikibazo gikomeye cyane
epi mate
seje nagira icyo mvuga kuri ibyo bintu bya jano
mbere sorry waratwumvise ibyo twavuze last time muri cya kigaro cyacu
cyane cyane
mbere yuko wenda mbivugana mpite njya hano muri gugunja muri encyclopedia enose ni munangwaga bavuga ko education kuva muri 1974 University of Zambia muri 1955 yize Lundi primary school yakoze military academy afite background nyinshi cyane muri education urumva rero kuba ikintu cya education ikintu yakozemo cyane akaba ahabwa amasomo na Kagame aho niho ari ki ahabwa amasomo na Kagame kuri status ya y'ubuzima bw'igihugu amubwira ati wivuga ibya politike banza ikemura ibibazo byawe ubwo bwenge Kagame bukurebwa gutinyuka abanyabwenge usibye kuba bafite skills usibye kuba bazi uko babitunganya usibye kuba bakora n'abanyapolitike umuntu nka Kagame kuko yakoze igisirikare akamanuvuringa ibintu byose akanategeka abanyabwenge kumva yuko bagomba kumupfukamira n'abafite izo za PhD zirenze bakajya bapfukama ati yes sir ari Abdulkarimu wakomeza aho ngaho
Serije igikuru uko kimeze kiri ngo yibuta iba Kagame atabizi ni wa muntu useka hariya ngo hari umugani w'abanyarwanda baca ngo useka iki mbese useka uwo bari hamwe ngo abatazi ni nk'useka imbohe Zimbabwe batarayifatira ibyemezo Mugabe yabaye niho naresa bayumvanye bamaze kumufatira ibyo byemezo uyu Munangaga yari minisitiri wa security muri icyo gihe Zimbabwe yari basket food basket ya Afurika Zimbabwe boherezaga ibishyimbo ibi by'ibitonere bohereza inyanya bohereza ibiki bigurishwa mu supermarket hano nge ndabyibuka n'ubanza ari byo bacyohereza hano muri Sainsbury's hano muri Tesco muri kera itayibakita bakiba yaje kuba Morrison bahitaga nibagize izina ryayo ariko bareguze yitwa Rose barabyoherezaga batarafata ibyo bintu so ibyo arimo kuvuga ukuntu bafashije Zimbabwe ukuntu bayirase harabura gato na Kagame niho kumufatira Serije nibwo azamenya ukuri kwa kandi ubona yuko bagenda bamunugaruka barimo kumubwira ibyo arimo kumukora hano muri koti n'ibinyamakuru bya UK byakaba bihagije byakaba bimukangura amaso akavuga ati you know what ntabwo uri kubimeze ariko ikimbabaza ni ikihe rero Serije ni ukubona abantu Comrade Denis yabivuze neza cyane ariko nuko atazi uriya Jano wenda nawe wamuvuze yuko yize uriya Jano ni umuntu wiganye na Comrade Micombero ntuza Butare araje aranigaragumizamo ni umuntu wize amategeko ni umuntu
umunyabwenge wavuze ko yize ntuze n'umugisirikare y'umunyabwenge
yemuze hano muri Amerika FBI imuhugura kugira ngo bajye gukora iriya ribe mu Rwanda
absolutely now urumva nkawe kuza abantu bamwigishe mwavuze neza ariko akaba aravuga ngo uriya yaraje ngo yize ariko aza kudukanwa none ntagudukanga Serije ibi ni ibintu ubona kandi tuzi ko barimo gushaka ngo batume Tony Blair bajye kumukoresha ajye kujya kwegera leta ya Amerika ngo ntimufatire ibyemezo ni ibintu bagira ngo abantu ibikorwa ariko ni uko nyine babashuka birasubira kubyo navuze ikibazo ni twebwe abanyarwanda wemera ute ko umuntu wavutse nkawe mu Rwanda atari ukuba umuntu yavukanye imbuto ubwo muri umunyabwenge n'urusha abantu bose ngo ni impano yavuye ku ntuza uzi ko abanyabwenge bandi bose bakoze cyaba kiriya gisirikare bagikoze Kagame yabaga i Kampala arimo kubyara abyara ba Ange bariye ntabwo yari ku rugamba iyo byashyuhaga Kagame yafataga iya mbere agahunga baba batsinze akigaragaza Kagame yari mu madirizi arimo gukora ibidiri bye abandi rero gukora za fundraising bakora ibiki bareba inyungu urimo kubona bariya bose bakajanga batanga amafaranga yabo uyu rujugiro umuherwe rujugiro avuga ati mukeneye ibiki mugize ibiki n'urubugurwe umunyabwenge koko ariko wibuke by then aba narusha na hehe Kagame nta wari umunsi havugaga ba Alex Kanyarengwe ba Patrick Mazimpaka ba Bihozagara n'abandi benshi cyane umuntu ariko ubungubu niwe bahinduye umunyabwenge yatagize nka kujya ari kuba serije rero iyo mentalite iyo mindset yo kuroga abanyarwanda bakumva yuko ari umuntu umwe gusa ni game bakoze yo koza abantu mu bwonko bakabigira kandi ashaka nk'ubusigiye byatangira bino bintu nubwo mwavuga ngo byatangiye kera ariko byaje kuba cemented cyane kuri scene ya international baje kubisementinga biri bikozwe na contract agreement mushiki wabo yakoranye n'abantu bariya nabaye bo muri Amerika Serge Rayoke iriya kampuni yamaze kubivumbura ikavamo contract kayica yo guseringa person ya Kagame bagaseringa development bababwira bati ikintu cya genocide ntabwo ari ikintu kigira mu gishyira inyuma so ibi bintu barimo gukora ijano kuza kigisha abana ibintu azi koko yuko ari ibintu biri stage managed ari ibintu bya PR atari ibintu bya nyabyo njye numva ari ibintu by'ubugoryi cyane uti kubera iki umuntu yaba afite ubwenge mu myaka 30 amaze akaba yarangije uburezi bw'u Rwanda kugeza igihe babura n'abarimu bashobora kwigisha abantu bakajya kwimpotinga abarimu babanje kubavana Kenya abanyakenya baza kuvumbura yuko atubahiriza uburenganzira bwa muntu abanyakenya banga kujyayo banga yuko bishyura banga kujyayo ariko akajya kuvana abarimu Zimbabwe arimo kuvuga ngo imeze nabi akayicakitabura rwose bashatse Uganda abanyarwanda bose bavayo niba adashobora gusustaininga uburezi kandi uburezi aryo shingiro ry'ibintu ibyo aribyo byose akirukana abanyarwanda bose b'abanyabwenge ba Dr. David Himbara ba Charles Kambanda ba General Kayumba Nyamwasa bande bose akabirukana agasigaza nk'amashinga nk'abajano gusa serivisi yashaka kumbwira ngo urumva community society nyarwanda tudafite ikibazo intellectuals nk'abajeneruka ba general Rusagara Frank Rusagara akabafunga ikibazo ntabwo ari Kagame ikibazo tw'abanyarwanda ikibazo niza impamvu pointing abantu nk'abajeneruka bariya niyo mubona ashyira abantu nk'abakabare bakabaha abajyanama be uzabaze muntu uzayo muri struggle yose nta muntu wari uzi kabarebe yari mu escort wa Kagame kandi ari abasirikare bavuga ngo wanse escort buri gihe uri escort rero nta wundi abazi shebuje ariko ku byerekeye ngo Kagame ni umunyabwenge Serge urebye amadeni amaze gushyira mu gihugu cyacu urebye ibibazo amaze gushyira ku gihugu cyitwa u Rwanda murinde Kagame nazamara kuvaho uko azagaragara dore yuko Kagame none bazamenye ko Kagame uyu nguyu abantu benshi bavuga ngo afite ubwenge afite ubucabiranya
wowe n'ubusazi
ubwenge bwawe ariko ubwenge byo
n'uburwayi
umuntu ugira ubwenge agira sustainability na sustainability na gahunda ya sustainability afite mu gihugu cye. Urakoze cyane Serge.
Ani urakoze kuko wavuga kuri Zimbabwe n'uburyo Kagame ngo yambara singa nyine President Mnangagwa ni ibintu bibabaje kubera ko nta muntu mu Rwanda yubaha n'umwe umurusha skills muri education umurusha afe sino kuvuga ngo n'ukumwubaha gukorana mu bintu bya cooperation mu mirimo y'abantu bakorana kuko ari isinyandikira ngaha ati abanyabwenge bose nashaka kubana nabo ubushize simu twaganiraga ndakeka ari inshuti wanjye comrade colleague Axel Kalinisha dukorana kuri Aditako tuvuga kuri Rome Murenzi niko dushaka kumbwira ngo umuntu wese uje afite background izwi umukira chini ya urinzi uramusuzugura bakamusuzugura bakamutesha agaciro ku buryo umuntu asigara avuga ati nzava hano ndi wari ukomeje kuri David Himbara wari ukomeje kuri ba General Frank Rusagara abantu bose academic bashobora kuvuga bati tugiye gutransforma system y'u Rwanda tuzane ayo maraso yose y'abanyabwenge twubake institution twubake umusingi abantu bagenderaho uwo Kagame ntabwo bakunda kuko abayumva yuko bafite icyo bazana kuri table bafite icyo bazana kuri platform Kagame ikintu azana kuri platform ni iki ni ukwica ni ugutoteza ni uguhongeta ni ugufunga muzambwira ikintu Kagame ya propose kigashyira mu bikorwa usibye igituza kwica kugira nabi n'ibindi byose ariko niko bimeze tubyemere ntaho twabihungira munyamezi yo ku ngingo yindi ya gatatu twihuta kuko
tugomba kubirwanya twabihunga Serge twabirwanya tugomba kubirwanya twivuye inyuma
ariko kubirwanya bwa mbere ni ukubohora bari hariya bari ku mbohe ni nacyo twavuga tuti abantu bajya mu gisirikare batera mu kirenge cy'abahe babona ba roro maro babo ni gute wambwira ngo banabaje n'abafungiye mu ngo ukumva yuko ufite inyota yo kujya mu gisirikare ni gute wa joinga army umusirikare atubahwa abajenerali bafite experience bose bari mu ngo bafunze harya wowe nugera hariya wowe bazakugororera uzamuke cyangwa nawe bazagufunga ni gute bambwira ngo ndagira inyota y'umwarimu umwarimu wa mugani wa epimake bamwongerera 10,000 agakora imyigaragambyo ngo arishimye hari imirimo imwe abantu badashobora kujyamo bitewe n'uko sisiteme ari yo ituma iyica ibyo ndumva byumvikana so reka tujye ku ngingo ya gatatu inyuma reka turebe ku kibazo cy'abaturage b'abanyahe abaturage b'abanyahe bari mu kibazo ari mukuru ni ndababwiye ko bagiye gukoresha agatuza kugira ngo babavane muri kangondo ku mbaraga bitewe n'uko batarimo gukompetinga na sisiteme ejo habaye inama ndumva ejo yabaye ubwongera kubabwira ko bagomba kugenda bakava ariko niba batavuye ko bagiye guhura nyine n'uva gusenya reka twumve iyi clipe mbere y'uko twava kuri iyi ngingo ndabona clipe nshobora kuba ntarayibona ariko okay ndakeka igiye kuza mwihangane gato icyo nicyo abaturage babanyahe nicyo kimaze igihe kirekire bavuga bagarukaho ariko kubona leta ibabwira ati tugiye gukoresha agatuza tubaha bavane kandi muzemera mugende ku mbaraga n'iterabwoba rwose
ni ugutangaza ibi leta y'u Rwanda yumvikanisha ko ikigendera ari ugukura abaturage ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga no gutunganya igishushanyo mbonera cy'imijyi ni ikibazo cyiganje cyane mu mujyi wa Kigali kuri iyi ngingo mu biganiro byumvikana baribanda cyane ku batuye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali hahawe akabyiniro k'abanyahe mu biganiro kabika gasaba kugiye kugirana n'abahatuye byaranzwe n'ubwumvikane buke nk'uko byagiye bigenda mu bihe byabanje kuba bagiye basimburana kuri iki kibazo umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo madamu Pauline Umwari kuri iyi nshuro yabahamirije ko babishaka batabishaka bagomba kwimuka
ni hane ko mugomba kwimuka hano aho gushinga inyungu gusange uzagarukira ntabyo bimenyere ngombwa ugomba kwimuka kandi kwiruka utagura imigeri utinda kwimuka uyu munsi hano hantu mugomba kwimuka ni hane ni itegeko murabizi hari umushinga w'inyungu kandi ugomba gukorerwa hano kandi no gukererwa kubera ko inzu zarabonetse yavuze ko nta muntu n'umwe ugiye kumuvugana
ubutegetsi buratangaje mu gihe iki kibazo hari imiryango yarangije kukigeza mu nkiko ni nyuma yo kunanirwa kumvikana n'umujyi wa Kigali ukurikije ibitangazwa n'akarere ka Gasabo biraca amarenga ko kwimura abaturage Nyarutarama amategeko ashobora kutazitabwaho
kujya mu rukiko icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka kuko urukiko ni runga rero utegeka ngo turabizi aravuga ati ngewe nk'amafaranga ngewe nzaguma aha
Emerson namubwira ati kemura ibibazo
byinzara iri hariya n'ubutaka biri muri Zimbabwe none ikibazo cy'ubutaka mu Rwanda ngiki cyo kwamburwa amasambu cyo kwamburwa ibibanza ikibazo cyo gutwara ubutaka bw'abantu n'ibindi n'ibindi hari igihe isomo tuvuye muri Zimbabwe rireba abaturage muri Zimbabwe na perezida wabo kuki mu Rwanda ritakwapurayinga mu Rwanda ngo turebe ikibazo cy'ubutaka mu Rwanda kwambura abantu ibyabo n'ubutaka bwabo twibande wenda ku butaka batwara byinshi ariko isomo uha Zimbabwe iwawe rihari kandi urigeregageza naryateye kugama yashyizeho ati twafashe icyemezo cya politiki cyo gutwara ubutaka no kwambura abantu ubutaka mu Rwanda ni gute wajya guha Zimbabwe amasomo n'iwawe ariwo bikora cyane
rega ni ya hene nakubwiye iseka intama ngo yambaye ubusa ni ya ngurube yaseka igisiga cya kagoma ko gifite isuku nkeya naho byo biragaragara ko nta naho binahuriye ntabwo ushobora kubona abaturage bagowe muri Zimbabwe ku buryo bungana gutya bw'abaturage bo muri Kangondo ntabwo ushobora kubona muri Zimbabwe abaturage bishwe n'inzara nk'uko mu Rwanda barimo guhambira inzara bwana Serije warabibonye abantu bo hariya za gikomero n'abandi ko barimo guhambira inzara ntabwo wari wabona abantu muri Zimbabwe barimo kurara mu giti barimo kurara mu cyari nk'inyoni mu gihugu bavuga ngo no nta somo na rimwe Kagame yari akwiye guha Mnangagwa nabanza akemura ibibazo by'abaturage bishwe n'inzara nabanza akemura ibibazo by'amasambu Bwana Serije wari wabona Mnangagwa arimo kujya arimo kujya gukemura ikibazo cy'ikibanza kimwe kimwe ihagaze mu kibanza kimwe ari hagati y'abaturage arimo kuvuga umuturage bambuye inzu bene wabo bakaza bakayimwambura bakayitwara gushima no ibi ngibi cyangwa reka mbanze nshimire aba baturage nshimire na Eric bagira ubusa iyi reportage yatugejejeho abaturage bababwiye rwose bati murashaka kuzafata umuturage ngo yigometse ku butegetsi kubera ko yanze utwo ako kumba kamwe mwamuhaye kandi yari afite amazu yakodeshaga akabona uko arihira abana akabona uko yiteza imbere no mu yindi mishinga ye bwite mukajya kumuha akazu k'ibyumba bibiri atashobora kuraranamo n'abana be afite niba ari batanu niba ari batandatu none bati uwo muturage azafatwa nk'uwigometse n'uyu rero uyu nguyu ari mu rwa rwego rwa bya bihumna njya mvuga wumvishe rwose uko arimo kuvuga yishongora ko abigangaritse baza ngo bazaba bafashe nk'aho bigangaritse baramubaza batise ingurane zirahari ati tuzakomeza tunegoti baranegotiyasi ki badakurikiza amategeko ahari ya leta umuturage w'umuvanye mu bye umuha ingurane ikwiye kandi ku bwumvikane niba wubahiriza ibyo ngibyo niba ari igihugu kigendera ku mategeko niba babyemera ariko amategeko yahe urabura umucuruzi bati ibintu byawe turabyifuza tugomba kugira nimo imigabane utindanze koco bakakwica cyangwa bakaguturongeza wabibonye bamporanye ko bageze muri iyase mu rukiko rwa iyase wabibonye bandi urumva bageze ko nabo baratinze sinzi impamvu batinze kubimenya ubutoni bari bafite kwa Kagame kurusha ubwa Rujugiro cyangwa Rwigara ntabwo namenye ubwo ari bwo kugira ngo barinde batinda bagera aho ngaho ntabwo ari ukubigambaho ntabwo ari ukubishongoraho ariko bagakwiye kumenya ubwenge hakiri kare ye dore uragize neza kuzana uwo mwana urara mu cyari nibambwire niba muri Zimbabwe ibindi bibibaza
ni mu cyari cyari muri etaje
ubwo we muri etaje wasanga ari iterambere ry'uko kwa Kagame Kagame aho ubwenge wakoze
ukunazamuka ku mugozi iyo agiye muri iriya kiriya cyari hariya niho navuze nti abanyarwanda baravuga ngo innovation bahimbe bashaka udushya ariko ibi bigomba kujya kuri CNN na BBC bakabibona ukuntu umuntu azamuka ku mugozi agiye mu nyubako ye kandi ntawe yendereza muri rwa Rwanda
Bwana Serije akabiga seko nka keza kera hari umugaragu baciye ibwami aho kugira ngo bakwice baragutorongezaga bo banagiraga na choice bati hunga ugahunga ibwami aho ugeze aho waba uhungiye mu kindi gihugu ntabwo bajyaga kugusanga ngo bakwice rimwe rero uwo mugabo yari umutoni ntabwo nibuka akazina ke noneho aho kujyanga ahunga ahenga bagize ahenga bagisinziriye araza yurira kumuvumu ari kumuganda w'urugo arurira mu mashami mu gihe barimo kubyukurutsa umwami mu gitondo arahamagara ati bantu bo mu Rwanda rw'umwami mwaramutse ati nabyo bo mu Rwanda rw'inyoni nanjye ndabasuhuje umwami arateka ubwo bo bari bafite ubupfura bati manuka ngwino twabibonye ariko ntuzongere gukoda wamugira intuzi uyu muturage rero ndabona nawe agomba kuba ibyo yarabyumvishe ati banyirukanye mu murima wanjye banyirukanye mu nzu wanjye reka nanjye narike nk'inyoni reka njye mu Rwanda rw'inyoni nizere ko Kagame atamusangayo kambere
ariko epima utaha wenda ni joke waruduhaye kandi ranashegeje kandi ni na byiza ko duseka kugira ngo tukomeze dutekereza neza hari ibintu njye nibaza biri mu Rwanda n'uyu munsi byanyubiye mukuru arinda arabivuga ati murigomeka kandi mugomba kwimurwa abaturage bakavuga bati ahantu mutwimura avuga ko turi mu manegeka bitewe n'uko mutugira impuhwe ariko hari umuntu ugiye kuhashora imari ibyo ntabwo bivuze ko ntabwo ari amanegeka ahubwo ubutaka bwacu bugiye kubyaza umusaruro epi mati nza muri London nza mu Bwongereza nkajya muri London njya mu Bubiligi nkajya mu Bufaransa nkagenda hirya no hino ushaka gusanga hari inzu etaje inyubako yema etaje 50 hejuru izamutse ku ruhande hari akazu k'ibiti karimo umuntu wicururiza hotdog hamburger amachips na coca kamaze imyaka 50 imyaka 70 uwo muntu aritunze yishyura imisoro yohereza abana ku ishuri ntari kuri capati ya leta nawe niko kamutunze ntabwo leta iza ngo igasenye kuko gasa nabi kari imbere ya tawa ifite amahitaje 50 cyangwa 60 ureva hano Manhattan New York Washington DC Los Angeles aya mazu abahari ariko hari n'andi mazu ari aho ngaho ushaka kuvuga uti ni gute iyi nzu iri hafi ya towers bitajyananye ntabwo bayisenya iba iwacu mu Rwanda impamvu bavuga ngo dusenye tuvaneho n'umwanda kandi umuntu yitunze yigaburiye atari ku mfashanyo ya leta bo bakumva yuko ubwo iyo nzu yabo bashyizeho itewe isoni n'ikimwaro kuba ari indi yegereye gerageza ujye muri filozofu mfashe bwa nepimati impamvu abanyafurika cyangwa mu Rwanda iwacu turi muri bya bitekerezo nk'ibi ngibi ubona bimeze nk'iby'ubukoroni wa mugani
ibyo ni wa murimbo w'umunena nyina wa wundi amara gukira cyangwa amara gutera imbere yakoresha ubukwe nyina akamushyira inyuma kugira ngo bataza kumureba atazi kwambara inkweto atazi kwambara neza nuko bakamuhisha umuturage wawe umuhisha kubera iki niba ushatse niba wumva guteye isoni hafi y'iyo etaje kuki utamuguranira ukamugurira ibyo yari afite ku buryo ashobora kujya kwihetara ahandi kandi ugashyiramo n'uko yari no kugura abakiriya no kumenyereza abakiriya ibyo nabyo biragurwa bwana Serije sinzi niba ubizi muri bizinesi y'amapabu muri bizinesi y'amahoteli muri bizinesi kuba ari wamenyereje abakiriya aho ngaho nabyo barabigura ntabwo bakubarira agaciro k'inzu gusa bakubarira n'abakiriya bawe waremye wamenyereje aho ngaho ibyo nabyo byose baragura bakabishyiramo ako gaciro ni gute wambwira wajya kwimura umuturage wari ufite abantu imiryango wenda yari afite inzu y'imiryango 5 cyangwa 6 afite abantu bakodesha bamuha amafaranga agera ku 500,000 ku kwezi yashoboraga kubihirira abana bose akabakwiza cyangwa akaba yabona ni n'uko yagura inka cyangwa ihene akajya kuzororera mu cyaro akaba akomeza gukontribuwa ku bukungu bw'igihugu no ku nuko no kugaburira igihugu ariko abangaba oya muduteye isoni mu ngo hitwa banyahe ye hari amazu uko hitwa hose ese ngo we aje kuhendiki niba ari uko hitwa yaharetse akajya ahandi akajya ku Kabeza ko kari ku Kabeza aho ngaho hitwa banyahe akayihoreza kujya atajya kwendeza ku Kabeza akaza muri banyahe yahashimye iki nabagurire abahingurane bagende ariko aho kugira ngo ajye kugufabarika utuntu akari kera nabwo bazabamugani bazabugakira cyari nkabye twabonye ati mujye hariya muzamuka n'umugozi nk'ukuriya mu hungu yabikoraga ndabona ari ingoma y'agashinyagura ariko igiye kuzajya ibigenga nibubaha abaturage bumve ko uburenganzira bwabo nabwo ari ubw'abaturage nk'uko nabo bafite uburenganzira ku gihugu n'abandi bawufite yaba umukene yaba umukire buri wese afite uburenganzira ku gihugu cye ibyo ni byo turimo kwigisha abantu abantu kandi bakwiye guhaguruka kugira ngo barwanire ubwo burenganzira bwabo ntabwo abangaba babacuza abangaba barimo kubiba ntabwo aribo bazabibaha ku neza bw'agaseri bakwiye guhaguruka bakavuga nk'uko bari abo muri kangondo batangiye kubyivugira kandi ni nayo mpamvu nabashimye uburyo barimo gushyira amanga bati niba ngombwa turafungwa ariko tubabwize ukuri nyakuri bagomba kumva ayo mategeko bashyizeho badakurikiza n'amategeko ya kavuroke
urakoze cyane ugize neza Ali Abdulkarim nagira ngo nawe ugire icyo uvuga kuri iyi ngingo twihuta mu minota ibiri itatu mbere ko dufata indi ngingo ya kane ikibazo kirangaha abanyarwanda tuba tubwira bakwiye kujya babyumva kandi bakanadufasha kugira ngo iyi mitekerereze itangire inaranduke mu bantu kugira ngo n'ejo bazagera ku buyobozi babyumve u Rwanda ni igihugu gitoya tubyemeranye ibyo ntabwo turi bujye kuri ejo bundi naravuze ni Kagame cyangwa agatsiko agacira ingagi kubera ko zinjiza amadevize nibyo aba baturage niba bari bafite icyo binjiriza leta ntibari bakwiye kuba birukanwa kano kageni ariko ko ingagi zitanga amadevize mu Rwanda zituma abakerarugendo baza zifite agaciro karuta akaba abaturage binumvikane kuri mukuru arinda n'abandi bo mu gatsiko abangaba nibajya gupfa n'ubundi banapfuye nta kigihugu gihomba ariko muri politiki ya FPR yaraje itwara ubutaka bw'abanyarwanda ibwiyandikaho icyo ni ikintu tuzi itegeka abaturage kuva mu mirima yabo aho bahingaga bakiteza imbere ibajyana mu midugudu aba bari mu mujyi wa Kigali baravuga ati ntitwava muri gakondo yacu ngo tujye aho mutujyanye utujyanye n'ahantu hafite valeri y'agaciro k'ibyacu twabyemera ikibazo abantu bagomba no kumva ahangaha ntabwo ari umuturage wigomeka kuri leta ahubwo ni umuturage uvuga uti urampa ingurane idahuhanye n'iyo nari mfite valeri y'akaruri kanjye icyare cyanjye yari hejuru kuruta iriya nyubako ugiye kunshyiramo reka turebe nanone aho ngaho mu bintu bya ekonomi n'ubutunzi n'umuryango icyo biba bisobanuye kugira ngo abantu batumva yuko ari ukwigomeka kuri leta icyo nemera nimero ko ari igihe leta ivuga iti mugomba kuva kwitera inyungu rusange kandi ibyo se normali ku isi yose niko bimera barakugurira ukagwa amafaranga ukagenda ikibazo rero ni uko bagurira abantu ngo bagende babahaye agaciro k'ingurane babavana bakavuga ngo bafashe igihugu ku mbunda muribuka hariya mu kirwa hariya ni muri mu kirwa kijwi sinzi hariya muri za Rusizi cyangwa muri ni hariya mu kirwa hagati ya Congo n'u Rwanda hari Ireland barimo gushaka kwirukanamo abaturage ndakeka bo barabirukanyemo baravuga ngo bagomba kwirukanamo abaturage bakubakamo amahitaji y'icyitegererezo abaturage ntabwo banze kuvamo ariko kubaha amafaranga wowe ubageneye batagira ahandi bagira ngo bajye kwishakiramo ibiraro nka biriya cyangwa ibyare nk'iby'inyoni nka biriya niho bavuga bati ni uburenganzira bwacu naho kuba bakwibuka bazimbuka ari Abdulkarim leta igira planification y'iterambere kandi ibyo nta gitangaza kirimo ariko ikibazo cyiza iyo by'umuturage ntibamuhe ibyo bagomba kumugenera aho niho hari ikibazo ari ngira ngo ushimangire mbere yuko tujya ku ngingo ya kane
Serije urakoze cyane Serije ubanza wibuka ibiganiro nabigiranye nawe na Jean Paul akiri kuri radiyo itahuka mbabwira ikintu bita land rush habayeho igihe cya gold rush wari ikintu cya land rush kwirukagira gusahura ubutaka ubusahuzi bw'ubutaka nicyo rero FPR yakoze niyo mpamvu abaturage umuntu uwo ari we wese nta butaka agira ariko ibyo bintu rero urebe ntabwo ushobora gukora amategeko anyuranye n'andi mategeko mu itegeko nshinga ry'u Rwanda riha abaturage uburenganzira ku bintu byabo yuko ikintu cy'umuntu ntavogerwa ubutaka bwawe bwaba bwubatswe na waba wubatseho ibintu bibi waba ugize ibiki ntavogerwa
iyo nange tegeko rimaze kwemerwa ngo ntavogerwa kandi muri tegeko niryo tegeko nshinga hari tegeko rishobora kuza ngo rinyuranye n'itegeko nshinga ariko mu Rwanda kuko batubahiriza amategeko niho hari ikibazo bazanje ikintu cya Land Rush bambura abaturage ubutaka ariko ibyo bintu byashobotse kubera iki kuba barabanje baraza bambura abantu nk'aba Kabuga ubutaka bwabo murari amashambo yawe y'amajyani bambura abantu bahunze amazu yabo ubutaka bwabo abantu baracicika bagira ngo ni biroke ariko ntabwo ari byo ejo bundi narabivuze iyo Kabuga akosheje ntabwo ibintu bye byakosheje afite umuryango afite abantu akorana nabo ni biriya ubona byo kwambura Rujugiro bambuye Kabuga bakurikiraho bambura Rujugiro bambura Rwigara bambura Bajenerali Kayumba so ni cya kindi bababwira ngo iyo ubona ikosa ririhije ikintu icyo ari cyo cyose tubarije amategeko iyo utatamaganye hakiri kare byanze bikuzira bikiraza kikakugeraho serije ibi ndashaka ngo abantu babyumve babiandastanding
ariko utarageraho iyo ubonye bambuye umuntu nka Rujugiro sekirite wowe uyikura sekirite uyikura he kandi uzi ko uri munsi ya Rujugiro wowe uri kenyege ni hari umwami yavuze ati nta mutekano nizeye mu Rwanda niba utagiye nakwizera umutekano nzi ko Kingi Kigeli yari akwiye kuba avuga ati mu Rwanda ari sekirite ariko avuga ati nta mutekano uri mu Rwanda njyewe umuntu nkanjye seje ndi umuturage ordinaire navuga ko mu Rwanda ari umutekano wate kandi nawizera ko nawubona ne kandi umwami avuga ko nta mutekano yabona
serije umwami Kigeli ni high profile nge ari ndi umuntu usanzwe ni kuki nanze kujya mu Rwanda nari nshuti bariya bantu bayobora bose bari nshuti zanjye twariganye
ujye gushimangira
ko ari murumuna wabo
ujye kuvuga ko ari sekirite neza ntiyatumye itajya mu Rwanda
nanze kubera ko nabonaga akarengane nge narakabonye kagitangira nabibwiye abantu abenshi bazaza babikubwira cyangwa kugana nabo barabikubwira nanze kuko ibintu nabonye mu Rwanda kuva muri 2004 mvuga nti Imana irafashe ikanyereka ibintu wenda abandi batarabona ariko narabibonye narabisinze njye bankatiyeho pereme bayita pereme de conduit breving lenses yayo abararuje bagitangira kujya ku muhanda wa Kigali yarayikase ayinshiraho nibwo bwa mbere nari nabibonye kandi nari maze kujyana amahanga menshi cyane nagiye muri Kenya mbona abapolisi baho nagiye za Japani nagiye Bangkok hose nari brivingaga andi Bangkok niho hantu nari nzi yuko hari abapolisi bakaze cyane bagize ibiki ariko ngiye kugera mu Rwanda umuntu w'umuntu twafashije wa mugani wa mukuru wanjye niwe ugeze kuvuga ati imbunda twabaye nzo muri gushaka kuturashisha ankatira driving license ibi byabaye muri 94 irangira 95 itangira bituma ntashobora kuba mu Rwanda nge niwo mpamvu ubona nta n'uwamvuga yamvuga ibindi ariko ntabwo ushobora kuwashoshetinga n'ibintu byo mu Rwanda kubera iki abantu iyo babyanga hakiri kare tukanga twese serije ntabwo tuba dufite bino biganiro dutya n'u Rwanda ntabwo rero rumeze nk'uko rumeze ariko abantu barabyihoreye biguma bigendeye mu muco ariko noneho tujye kuri point na
ariko ubaye nkuzana indi subject rero ifi make baravuga ngo harya ngo ifi make umfashe harya umugani bavangukira niki cyotetera umuhini harya niki cyotetera umuhini kingana ku isuka
imbeba y'umuhini yototera isuka
urakoze cyane yabibonye muri 1994
mu cyongereza ngiye ndavuga ngo what goes round comes round
urakoze cyane urabona rero
serije n'iryo shingiro rya Martin Luther King yavuze ati injustice anywhere is injustice everywhere
aho rero ari nibwo aho wenda ntabwo ari uvuga ngo ndopozira ku magambo meza uvuze ariko ndabona uranyumva neza
ndakumva neza
ndavuze ntabwo ndopozira ku magambo meza uvuze uravuze ngo wabibonye muri 1994 kuva muri 1994 tugeze muri 2022 hari abatarabibona kandi tuzi ko mu mpinduramatwara zishoboka ntabwo abantu bazabonera byose ijana ku ijana ngo babyemeranyeho ijana ku ijana kandi impinduramatwara ntabwo ikorwa na masi ikorwa n'abari conviction bafite bumva understanding ideas
absolutely
ibi rero njyewe ngira ngo wenda turi mu kigano live angaha sinangwa ko wenda mvuga ngo epimati wabibonye te nayibonye ryare ngewe niho vuga ngo abemera gakiza aravuga ati I was born again kuri itariki ubwo nani maze gusinda ngakuri manuka narongiye ndazuka ibyo abarokore bavuga ngo was born again anyway ntago ndibivyejemo nabantu ba nibirabareba nge sinjya byemera cyane ariko umuntu wese agira havuga ati nahereye hangaha ntangira urundi rugendo rwo buzima bwanjye mu Rwanda nk'abanyarwanda cyangwa nka turi muri politike ya Rwanda National Congress mu gihe uzavuga ngo ni mwebwe bireba twe ntago bitureba urugendo ruzatinda iyo bikugezeho uravuga utereka zange babandi babimazemo igihe kandi usanga navuga wenda wa muvuduko wari bafite itariki ni wa wundi urumva icyo ushavuga komedi yani
absolutely
wabibonye kuva muri 1994 tugeze mu 2022 abari kugufasha kugira ngo bihagarare bose bafungiye mu magu uyu munsi bambaye iminyururu
urakoze cyane
ab'imiryango yabo ntibashaka kubona kwiye munyururu kuri bene wabo bagoye kuyibafungura baracyakomeza kurebera nabo mu myaka 10-15 n'abagikozwe bazabashyira ku minyururu amfata aho niho iyo serike bise y'abanyarwanda izingiye ikintu cyo kuvuga ngo biriya ntabwo bindeba bireba bariya none ugasanga twese tuzashyiramo udushwerire wa mugani kubera ko twanze kumva ko dufite ikibazo gikomeye wakomeza aho ngaho
urakoze cyane Serija aho ufatiye niho nicyo kiganiro mwagize ejo mwebwe na komedi na kupuri na kubwiye ejo bundi mwagiranye n'urubyiruko na komedi Frank Ntwari na komedi Faustin Rukundo ni ikintu cyo guhindura mindset imyumvire ibiri amambo yaba Kagame arabivuga ati imyumvire mindset uribuka kaberuka nibyo akunda kuvuga imyumvire y'abanyarwanda igomba guhinduka niba tuvuze ngo imvugo ikaba ingero iyo uvuze ngo dukurikire amategeko
ikaba ingero imvugo niyo ngiro ingiro
imvugo ikaba ingiro niba tuvuze ngo dukurikire amategeko akaba amategeko ntawe ntatuwe iyo amategeko bavuze ngo barenganyije serije ngo kuko nge bitandeba nkirengagiza ejo bizaba ngewe byanze bikunze ni garanti histori kutwigisha niko bimeze naw serije ndashaka mvuga bino bintu mvuga twebwe mu Rwanda turabikoraho iki cyangwa twakozeho iki hari impamvu serije mu ntego yacu ya mbere tuvuga gushyiraho leta guharanira gushyiraho leta igendera ku mategeko kuki amategeko ntabwo ni umunyamategeko ariko nzi impamvu amategeko abaho kuki amategeko amategeko ni ibintu mwebwe nk'abantu nka sosiyete cyangwa abantu bishyize hamwe ni nko kubona rules cyangwa terms and conditions mwishyize hamwe mwumvikanaho muti bino nibyo bizatugera bitya nibyo bizagenda bitya nibyo bizagera bitya iyo maze kubyumvikanaho iyo mwabirenze ni nk'aya compromise mwakoranye uyu birenze cyangwa ukabitatira ugomba guhana byanze bikunze ariko ugomba kuba ari ibintu bibabereye mwembi cyangwa mwese mu rwego rw'igihugu rero ni ibintu bigomba kuba bibereye abene gihugu iyo bibaye mu itegeko nshinga rero byo ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko ni nyine niryo shingiro ry'amategeko yaryo poropati y'umuntu ntavogerwa bariya rwa kangondo babo basanga
bibatangaza ibintu leta y'u Rwanda yumvikanisha ko ikigendera ari ugukura abatu
baba
bashaka gushyiraho ibintu by'inyungu inyungu rusange baba bashaka gushyiraho ivuriro hari ikintu bita goodwill wagumye ubisobanura ariko mu kinyarwanda goodwill bivuga agaciro ikintu kimaze kubona epimaki yabisobanuye ati agaciro umaze kugira royalty y'icyo kintu iyo ibyo bintu byubahirije bya goodwill bigena n'ingingo yacu y'intego yacu ya kabiri yo ubuterambere risaranganyijwe buri munyarwanda yibonamo so n'umunyarwanda w'umukene yibaho yari afite ubutaka bwe aho yari basa ku karurike abashaka guteza imbere cyangwa bashaka ngo bubake ibintu by'amajyambere bashaka gushyiraho bagomba kumuha agaciro k'amafaranga akwiye aho hantu k'icyo gihe bashaka kubikorera bashaka kumwimurira
hagugumo kumambula. Iyo muhaye amafaranga, bivuga ngo muri rya terambere y'igihugu kimaze gutera imbere kigera kitunono turashaka kubaka amazu ateye imbere cyane cyangwa atwerekana yuko tugeze ahangaha mu iterambere. Nawe abyibona amazamukiramo uriya amafaranga yabonye niyo goodwill. Iyo ucuruza ikintu ugura ikintu cy'umuntu icyo ari cyo cyose ugenderamo goodwill. Serije ndaguha urugero n'abadukurikiye urugero. Inzu yubatswe inzu ziba zisa hano muri UK ntabwo inzu ya London wayigura kimwe n'inzu ya Newcastle ntabwo wayigura kimwe n'inzu ya Sheffield ntabwo wayigura kimwe n'inzu ya Leeds. Ya London yikuma mu inshuro eshatu cyangwa enye cyangwa n'eshanu kuko ya London kubera guruwiri bifite cyangwa vali y'abayikeneye uko ibingana. N'abanyarwanda rero niko bigomba kumera. Umuntu ufite ubutaka bwe muri Kigali ugomba kumuha amafaranga agendana n'agaciro ka Kigali. Hagomba amafaranga y'agaciro kwa Nyagatare cyangwa kaye cyangwa ibyo bashobora gukora abantu bakangondo. Ikibabaje ni iki? Ikibabaje ni uko b'abadepute bararuke bararumira ya institution yakaba yitabara bano bantu iti nyamuneka mureke bino bintu tubirebe dutya. Ibintu biri simple cyane. Ni goodwill ni ikintu buri muntu wese azi. Umuntu wese azi yuko ugiye no gukodesha inzu muri Kigali ntabwo watanga amafaranga amwe n'inzu same house cyangwa inzu imeze nkayo ugiye gukodesha uri Rwamagana cyangwa uri Nyagatare kuko ugenda wiyongera hirya agaciro kagenda kagabanyuka n'ubutaka rero niko bumeze. Igihugu cyacu rero iterambere impamvu ari iry'abakeya abandi bakashaka ngo ahubwo babakamura imitsi ni ikibigaragaza kibigira ni ibya kangombwa. Ushaka kuvuga ngo muzakora ibintu bitandukanye bite biri mu ntego yacu iyo ya kabiri kuvuga ngo iterambere risaranganyijwe iterambere buri muturage yibonamo nibyo ngiryo iba tuvuga ngo Kigali yateye imbere abasangwa butaka ba Kigali muri iryo iterambere baryibonyemo bate ni ukubagurira ubutaka bwabo ushaka kubimuramo kubakaho ku gaciro kagezweho. Natanze urugero mu minsi yashize icyobo bitaga ngo ni icyobo cy'abakene birukanyemo abantu babaha iyica n'idakiza bamwe babirukaniramo ubusa ngo ni abazero ngo ni abakongomani ngo ni biki ariko abamaze kubirukanamo nta kintu kimwe bigeze bakora uretse gusenya amazu yabo. Ayo mazu bayagurishije wasangaga akantu gatoya kangana gatya bakagurisha miliyoni magana babaze no kwishyura kuri miliyoni magana atanu babura ababigura babishyura kuri miliyoni magana abiri z'amashiringi z'amafaranga. Ibyo nibyo ni ubujura rero urumva yuko byibwe n'abantu bakeya barimo bariya bajye Musoni Biden wanze wari minisitiri wa local government cyangwa yari mu byegera byabo bigurwa n'abantu bari muri leta. Umuturage wari usanzwe aho ngaho wahavukiye agakondo ye bayimukuramo we mu iterambere ryari ryatumye Kigali bashobora kuba bakubaka ayo mazu atuma ubutaka barizamuka bakoze iki babaratakaje. Nibo bantu bimutse benshi muri bo nibo bimutse bajya Kangondo none Kangondo nabo barashaka kubamenesha ngo batware kure cyane. Serije ibi bintu twebwe niyo mpamvu buri gihe mbabwira ihuriro ryatekereje kuri bino bintu ribona umunzi wabyo ribona ibiki. Igikuru ni ukugira ngo buri munyarwanda byumve ahindure imyumvire ye avuga ati uko ibihugu bindi byitwara birashoboka. Igikuru ni ukumvikana bino bintu kuki biriho kuki hariho amategeko. Amategeko rero kugira ngo ntihagire umuntu usumba undi mwese mungane. Kuki hari iyo bavuze mu iterambere risanganyije bivuze iki? Ni ibyo ngibyo example ngo niyo y'abantu bakangura niba amafaranga ari mu gaciro kaho bashaka kuba aho ngaho muri iki gihe tubaha amafaranga kuko wenda Jeannette Kagame ari ushaka ubwo butaka cyangwa Kagame ari ubushaka kuko we ashaka ntibagende gusaba ibyo bakoze muri iki mu kiyobo cy'abakene. Nakubwiye ibyo bintu nabibonye kera byatangiye kera bambura abantu umuzi yabo bambura abantu ubutaka bwabo bakora ibiki just minum gaza kani. Bamu bazira mazuya. Iyo minu bintu bihagari kambere. Serije n'umuntu n'ongera bisubiramo n'ubwo ni biro tugomba kubihagarika kandi hasi akangwa mpaba abanyarwanda icyizere mbahaye gahunda ihura dufite zizatandukana nabyo tugomba kuzakomera ku mategeko ariko n'umuntu tugakomera no kuri izi ntego turimo kwizeza abanyarwanda urakoze cyane Serije
Comrade Ali ndaka kure kugakomeza ariko igihe kiraturangira dufite minota itarenze 15 kandi mfite topic ebyiri ngira ngo tuvuge mu magambo ahinnye erega ihuro nyarwanda niyo mezo rukumbi y'abanyarwanda wabyanga wa utabyemera ariko nana kubwira ntufite andujya wajya ariko ndakugira inama kugana Rwanda National Congress tugakorera hamwe tugakora wenda ibyo abo twatabara tukabatabara bishyira mu maguru mashya ibyo tubarira ko mu bindi bigano bita reka ture ku ngingo byiri dusoza twihuta ku minota turangiranye kubera yuko mu minota 14 ndabashoje ikiganiro kuri mugoroba mfite izindi gahunda za famiye munyihangane rwose ndimo ndarashinga kuri mugoroba hari ikibazo kirebana hari nyuma y'ibintu ikibazo kirebana n'ingabo z'u Rwanda zigiye kujya muri Benin twavugaga muri Mozambique muri Republika Central Africa ubu none dufite n'ingabo z'u Rwanda zigiye kujya muri Benin hari ikibazo cy'abimukira bo muri Denmark cyangwa abajya muri Denmark barimo kuzanwa mu Rwanda leta y'u Rwanda uyu munsi yabyemereye none iti twafunguye ibiro hano i Kigali bigiye kujya bimonitoringa ubufatanye cyangwa idire ndagira ngo tubivuge mu magambo ahinnye kubera ko iyi ngingo ntabwo ari ingingo nshyashya twayivuzeho kuri idire Denmark mwanabikomoje muvuga muti ibirimo kubera mu rukiko muri High Court mu Bwongereza birimo kwexpose leta y'u Rwanda ntabwo tuzi ikintu leta y'u Rwanda ishaka mu bimukira ariko bitewe n'uko u Rwanda ruri mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda rutubanye n'ibihugu bine dudafitanye umubano mwiza nabyo harimo politike y'uko abantu baza baturutse mu bindi bihugu kuba baza kwiyensara mu Rwanda iyo ni humanitarian nta wabirwanya ariko leta y'u Rwanda ibifitemo indi nyungu abantu batarasobanukirwa neza ku bakongomani mu gihugu cya Congo niho bakunda kuvuga bati kuba u Rwanda rudafite ubutaka bwo gutuza bariya abantu kandi babakira mu buryo bwinshi cyane cyane muri bafite baturutse mu bihugu wenda byaranzwemo intambara bifite amacakubiri y'intambara bimaze igihe kirekire bikora intambara ibivuye ibihugu byo mu Barabu abantu bafite skills mu ntambara mujye mubona abafatirwa hariya muri Congo barwana muri za ADF abenshi bavuye mu Rwanda bahageze bati ibyihebe biri mu Rwanda bice bikagera muri Congo bihagera bite akarere rero murabona ko kicara ikirunga bitewe n'ibibazo by'intambara ingingo ndagira ngo tuyivugeho mu magambo avunaguye ndagira ngo tunavuge ku kibazo cy'ingabo z'u Rwanda zigiye kujyanwa muri Benin kurwanya imitwe ngo yiterabwoba muri Benin ariko nanone ntibavuga ngo bajya kurwanya imitwe yiterabwoba muri Benin nawe ukora gucanshuro amakuru dukesha ikinyamakuru rero African Intelligence irashimangira yuko ibiganiro hagati ya Rwanda n'igihugu cya Benin igeze kure bari muri faze ya nyuma yo kugira ngo batajye kudiployinga izi ngabo za RDF muri Benin aho zijye kurwanya inyeshyamba zifite amahame ya jihadiste ndumva ariko babivuga ibiganiro rero bikaba birimo kubankurikiye kuri YouTube live murabona nk'izi tweet za African Intelligence bavuga yuko talks between the two governments nuva ko leta ya Benin na leta y'u Rwanda bikomeje kandi byanatangiye mu gihe kiri imbere hashize igihe kirekire abaminisitiri bahura bakaganira baravuga yuko muri uku kwezi nyine kwa cyenda barimo gufinalizinga cyangwa barangiza iyi gahunda ku buryo diplomati za mbere z'ingabo z'u Rwanda dushaka kuzibona mu mpera z'uku kwezi ingabo z'u Rwanda zijya muri Benin hari yaritike twize kuvugaho siza muyibuka bavuga ko inkingi eshatu za mwamba leta y'u Rwanda yubakiye muri iyi minsi nicyo cyitwa peace and security aho ingabo aho u Rwanda rwubakiye nicyo cyitwa na peace security aho ba deploying bumva ko bagomba kujyana ingabo zabo muri Afurika hose n'ikintu cya tourisme cyangwa cy'ubukerarugendo n'ikintu kireba na kira bise ngo financial hub kumva Kagame yakubakira ku kintu kirebana n'umutekano akana n'ikintu cy'ubukerarugendo akora nakira kintu cya financial habe nizo nyinge cyatu zamwamba babona ko Kagame ashiremo muri politike hako ndi mujye muri detail ko bimeze ariko ikibazo rero ingabo z'u Rwanda zimaze kuba bacancuro byo twara bivuze kuri Mozambique turi muri Central Africa Central Africa niho harimo kwiba amabuye y'agaciro cyane muri iyi minsi bitewe n'uko muri Congo ntabwo bibashoboke epi make reka nguhere uko izi ngingo ebyiri uzikomba yininge kugira ngo tubashe kwekonomeza umwanya iriye ya mbere wayumvise n'abimukira bagomba impunzi zigera muri Denmark zigiye kuza mu Rwanda nk'izo mu Bwongereza zashaka kuzana mu Rwanda uziko biri mu nkiko iya kabiri ni ingiyi kuba abanyarwanda bagiye kujyana none kurwana intambara hariya muri Bene barwana ngo aho mu mitwe ya kiyisilamu ureba nibaza kuki nta bandi bashaka kubikora abenegihugu babo dushaka kubikora ahubwo abanyarwanda bagomba kubikora cyane nk'uko muri Mozambique totari n'abafaransa na Kagame bashimangira yuko ubu harimo urunturuntu nyine cooperation ntabwo imeze neza nk'uko byaryitezwe ku bitero ijambo ryanjye bwa nefi make
urakoze bwana Serge mpereye ku kiriya kibazo cya mbere cya Denmark n'abimukira u Rwanda ruri mu gushimangira nakunda proche wabizanye muti n'abantu abo bimukira n'abantu bafite imico itandukanye n'iy'abanyarwanda n'iy'abanyafurika akenshi harimo abajihadiste harimo abantu b'abayisilamu bafite indi mico ariko bagera mu Rwanda nta nubwo bahuguma ahubwo bakaba bakoherezwa no mu bindi bihugu hari mugenzi wacu ndavuga mparamusanga nepfo niwe ufite ikiganiro ati biza tubireba tugaceceka ibi bintu nibakomeza abantu nibakomeza kubirebera gutya ntibabyamagane karema umuntu akita umunyafurika karimo guharanira uburenganzira bw'abanyafurika bavuga kwica Kadafi akaba ari utera ikidori bavuga gufatira ibihano Zimbabwe akaba ari utera ikidori bavuga kujya kuzana abo banyamahanga abandi barimo kwipakurura bameze nk'ari bishingwa barimo ntabwo abo bantu ntabwo bita ibishingwa ariko uburyo batabashaka bakavuga bati reka tubavane hano tujya kubapanga mu Rwanda ni nk'abo bajyanywe n'ibishingwa barimo kwipakurura igihe umunsi akarere katuturutse kubera abantu bageze mu Rwanda bagahinduka abandi bandi bageze mu gihugu batifuzaga bagahinduka abandi bandi bakaba baba n'abaterabwoba ibi bihugu bizabyirengere kandi byari bifite igihe ese ibihugu duturanye nta burenganzira rufite n'umwe bwo kuvuga tuti dutuye muri Afurika nta burenganzira u Rwanda rufite bwo kujya kwikorera abantu babazana muri Afurika ese njyewe wenda biterwa n'ubumenyi bukeya wenda na diplomasi ntazi ariko dupanze ko hari ibihugu hari imiryango u Rwanda ruhuriramo n'ibindi bihugu hari iyase East African Community bashobora kuba babivugaho kuki ntabwo uzamura agatoki ngo avuge kuri icyo kintu
reka nkurogoye gato ni ukugira ngo nkunganire dusangire ikiganiro kuko ibyo uvuze ni ibintu bikomeye mu minsi ishize twavugaga ko Bene rishimira abanyarwanda bo muri diaspora ko barimo gutema ikonomi y'u Rwanda itera imbere kubera ko ifaranga arimo guta agaciro bata amafaranga mwohereza atuma aboostinga wa ekonomi abo banyarwanda bageze batiyo bari epimaki bageze mu buryo n'aba bagezeyo aba mubona ngo bitwe ngo nabimukira bagiye bagurishijwe cyangwa bagiye mu bundi buryo n'abanyarwanda bafite ukuntu bagenda bakagerayo ariko bo ntabwo babakomoza uko baba bishe amategeko mpuzamahanga ahubwo nka Vincent Birutaha arashimangira ati abo bantu bagenda bacurujwe nubwo bagenda bacurujwe ariko bafasha ibihugu byabo muri ekonomi bakoreza amafaranga mu bihugu byabo bikaboostinga ekonomi z'ibindi bihugu byabo aho turi kumwe bwana Pimaki
ariko se bwana Serge ugize neza kuvuga ngo bagenda bacurujwe wazana urumogi ukarwana muri Afghanistan ukarugeza i Burayi noneho bakaruzana iwawe baguhaye n'amafaranga ugucuruza biruta uko ni ukuri baba bahereye ubuntu se cyangwa babahaye amafaranga njyewe mfite urumogi nshatse kuri rw'ipapuro ndaruguhaye ngo uhane amafaranga ntabwo uri mu gucuruza urwo rumogi
oya ubushe twari turi kumwe tubavuga ko babikora kubera ko babaye impunzi kwakira abantu nk'aba ni ubugira neza twarabikoraga mu kigabo cy'uko batanu ushize ariko kuba bavuga bati
amamiliyoni bari mu kubaha n'ayiki batubwira ayo mamiliyoni bari mu kuyabaha n'ayiki ese ubwo bugira neza bwo kumva ko ugomba kuba ufite abana icumi mu nzu yawe y'ibyumba bibiri ukajya kuzana abandi bana bo kuza kuhaba kari manama atari ukuvuga ngo urabacumbika imvura iraguye ibyo bintu wabisobanura uti ubwo buntu ni ubuhe buye
none abo rero ni wowe wenda tuvuge tuvuye muri baryayi bari abaturage babaryayi bavuze bati biratunaniye mureke dushakishe tugere ahandi tugere bikubise muri Tanzania bikubise barazamutse wenda mu nyanja bageze muri Mayotte bavuye Mayotte bikubise mu Buraya babafatiye muri Denmark barongeye babagaruye mu Rwanda nk'abantu bagiye bacurujwe ugiye kumbwira ko ikosa ari abo bantu bavuye muri Baryayi bakikubita muri Tanzania bakajya muri Mayotte bakagenda ikibazo cyaba kiri kuri bo cyaba cyaba kuri leta yatumye bajya muri ubwo buzima bakagera muri Denmark bakabagarura
byo birumvikana byo nsiri ni leta iba yabateye guhunga ni leta iba yakreye iba ifite sekirite kugeza aho ngaho ubuze twese twahunze iki kuki batabyibaza ahubwo bararangiza bati twakreye umutekano mucya none muragiye murimo guhahira igihugu ekonomi irimo kubusinga neza kubera ibikarito mirwa mwikorera n'amafaranga mwohereza ariko barangiza no bafite contradiction nyinshi mu mutwe wabo hari ibintu bidahura bavuga ibingibi bakavuga rukontreri yabyo bakongera bakavuga ibingibi bakavuga ko bazamuka kandi bamanuka ubundi bakavuga ko bamanuka kandi bazamuka ni ibintu bivangavanze mu mutwe ibintu biri muri Kagame n'abantu bamufasha ni ibintu utashobora gusobanura hamwe barimo kudushima ko twagiye twahunze nk'abo bantu bo kuki batabarekera ubwo burenganzira bagahungira aho ngaho bagahahira ibihugu bagiyemo ibihugu bahunze nubwo nabo bagahahira bene wabo nk'uko natwe duhahira bene wabo ariko bo kubera amafaranga babacukishije muduha abo bantu ariko byo turanabizibwa na Serge Nyango twabikoze hano arize nyinshi Kagame arimo kubona ingufu ze zirimo kugenda zitakara arimo kureba icyo akangisha abazungu mumwe ba bantu mwana ni we njyewe ndababafatira ariko icyangombwa ni uko mundwanaho ntaguma ku butegetsi aba bantu bari mu gusakuza bari mu kuvuga ko ntubahiriza uburenganzira bwa muntu aba bantu bari mu kuvuga ko ngomba kuvaho byanze bikunda nibura ndameho kabiri nimubamfashe nabo mubazibye ubwo wenda nzi ko ubwongereza buzaza bukafunga raditahuka cyangwa bukaza kundebaho ntuye bukavuga bati uvuga Kagame ukuri njyewe nta nubwo njya nemera ko ndi mu bavuga nabi Kagame kuri kubera ko mvuga ibyavuga mubambe mvuga ibyakora ntabwo nigera mvuga nabi
Kagame si mumvuga nabi burya nahise ko mvuga ukuri kwese
mvuga ukuri mvuga nabi kumuvuga nabi keretse ngize ibyo muhimbi byonyine ni ukuvuga ibyakora bibi gusa byose ukababirangiza waba uri intwari yo kubivuga ukabirangiza je ne pas besoin yo kugira ngo nirwe muhimbira ngere ko n'ibindi ibyo akora bibi byose ntabwo ndi capable yo kubirangiza kubera ko akora mabi menshi cyane yayakorera abaturage ayakorera abakene akayakorera abakire by the way nagira ngo nibutse neza abanyarwanda hari impamvu ari ibintu tutigiraho Kagame arambura abakire abakene ati ngewe ntawe ndahurira na Kagame ndi muri Banyahe bwacyo akabona Banyahe ntihageze niba yambuye abaturage agatambu kabo ati nahashimye umukire ati ngewe ndi miliyoneri ariko yajya kubona mporanye akabona amaguru ari mu birere nuzahita mata of time wabwo ari Kagame niwe wivuga umunyarwanda uwo ari we wese akarengane ka Kagame azakabona sinzi impamvu abanyarwanda batabyigiraho bavuga bati ngo utaribwa ntarinda ariko wari ukwiye kura rega niwa mugani buri gihe nkunda kuvuga ngo abahutu bazitira bonewe ntabwo ari abahutu gusa ubwo baba bashaka kuvuga
ariko
abanyarwanda bose bazitira bonewe bajya kwitara abantu ari uko bibagezeho
nari ngiye kukubaza nyine uwo mugani wari ngiye kubaza ni bande bafite amashyo ni bande borora cyane ni abahutu cyangwa abatutsi
wowe n'abanyarwanda muri make umugani iyo bavuga baba bashaka kuvuga abo aribo bose urumva abanyarwanda bamenya ko ikibazo gihari ari uko kibagezeho kandi baba bareba mugenzi wabo babibona ubwana senegi iyo egisperiyanse narayibonye urabizi ko njyewe n'umunyabyumva aho intambara yatangiriye niho iwacu abandi mwabirebaga nk'aho ari intambara y'abanyabyumbo n'abanyaruhegeri
na serije ni uko yabirebaga se
ni umunyabutare serije abanyarwanda intambara bayihariye abasirikare n'abanyabyuma n'abanyaruhengeri ukabona bitabareba ariko 1994 yarageze abanyarwanda bose bariruka duhurira mu mashyamba ya kongo muri kongo twese twiruka bamenye ko bya bintu ari bibi bamenye ko ya ntambara kurekani na mbali vera muri rifani. Umuchenda ni mukwamburu mukire ukipata ukamuyoni moto kaburi 4x4 ukamuteri jondo kuera kwa vita kure. Hariko bugacha kampani yawe batiza ni tuji gavana. Ukamana liyamu shujira hunde uwaumbwa visa jenda bi. Uwaumburi inde kubujio kagama wataza kujira. Na abanyarwanda bazokwiye kubitekereza bakavuga bati ibintu Kagame ni icyorezo kuri buri munyarwanda uwo ari we.
Aho rero wenda gato nanone pimake nuko bavuga bati twegwe on fait pas la politique ntabwo dukora politique ibyo bihura n'abantu bagikambere bashaka impinduka baba bifuza ko hari ijambo ryabo ryumvikana ni naho banibeshyera ko badakora politique ariko offend fe aba baturage babarya ntabwo bakora politique n'urugero wenda navuga ariko abo bacuruzi wenda bagira ati mushyire mu cyama ni mu finance ishyaka wavuga uti hari aho bahurira na Kagame wenda mu nama za FPR kandi abenshi baranamugiye bamufinansa muri struggles so ni ukugira ngo umuturage yumve ko hari icyo bita responsabilité collective y'umuturage yo gukumira ikibi kitaramugeraho mwasoza kuri ingingo
abantu bakwiye kubitekereza bakabona ko ko akarengane dikitatire nikimeze iyo politiki itayirebye yo irakureba mu buryo ubwo ari bwo bwose ntabwo umuntu yaba ashaka kuroga umwuka abantu bahumeka ngo umwuka ugende ugane ku bakire gusa cyangwa ugende ugane ku bakene iyo dikitatire hari iyo ikora kuri buri muntu wese ya n'usabirizi mugeraho none se ni kangahe bayo abantu ngo ntibashaka abantu batambaye inkweto ni kangahe abazunguzayi abaki nta muntu dikitatire itageraho kore yigeze kubakire ushaka kubaho nk'ubayo w'amafaranga wayikorereye kandi adashaka kubaho nkawe byo bibi bindi bindi uhitamo gukiza amaguru ukirukana ibyo rero yaba umukene yaba umuturage yaba umukire yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa nta muntu utararengane muri uriya Rwanda yewe yaba nabo erega ni kangahe se twatabarije first lady byamukomeranye bwa natiri ni naho rero aranisibera nziza abakire turabatabariza abakene tukabatabariza abahutu tukabatabariza abajijutse tukabatabariza abinjiji tukabatabariza umuntu wese ukubiswa akarengane akarengane kakamugera uwo ari wese ntabwo tuvangura abanyamakuru abihaye imana abahanzi nta muntu n'umwe tugatabariza bwana Serge kubera ko babibonye neza bacishirize bongera basubira inyuma ni ye umuntu atarengana muri kiriya gihugu
Epi make ugize neza hari n'ikintu abantu hano ndabishima kandi bigaragara ko abantu babakurikira hari uwese wandikika hano ati Epi make uvuze ibintu by'imyenda caguwa bari abanyarwanda mubona babakira Kagame bose ko nta wambaye made in Rwanda iriya caguwa bayikura hehe icuruzwa n'abantu bo mu gatsiko nyine muri mafia kuko nicyo kibazo ahise yibaza ati ko yaciye caguwa ku mugaragaro ariko bariya abantu babakira Kagame mubona nta muntu wambaye made in Rwanda iriya myenda bayikuraye kubera ko nyine nibo bakorera mafia bayifite ari imbere ko nkugarukaho
reka ariko wenda ati ngingo ntabuze iriya y'ingabo
nyemera gato urahita uyivugaho
aho twarumvikanye rero ko tuzakorana na Denmark kugira ngo kiriya kibazo cy'abimukira bagenda bajyanywe n'abantu bacuruza abandi tukibonere igisubizo kirambye aho tugeze mu munsi rero nk'uko ribajije ayo masezerano tuyafite ariko ubu noneho turaganira ku buryo bunonosuye turenga buri kantu kose ni abahe bantu bizasaba iki bazatuzwa bate bizagenda bate bite baramutse bageze hano ibyo nibyo tukiganiraho intambwe rero kugira ngo tubashe no kubiganiraho nibyo tuzabishyira mu bikorwa Denmark bagiye gufungura ibiro hano i Kigali bazaba barimo abadiplomati babiri kugira ngo tujye tuganira ku buryo bwa buri munsi uyu gushyira mu bikorwa aya masezerano y'ubutwererane ikindi ni uko agatangaha twemeje n'uko tuganira n'imiryango mpuzamahanga irebana n'ibibazo by'impunzi harimo umuryango mpuzamahanga urebana n'iby'impunzi harimo umuryango mpuzamahanga urebana n'iby'abimukira hari umuryango w'ubumwe bw'afurika hari umuryango w'ubumwe bw'iburayi ushaka kuganira no kugira ngo twumvikane ko niba kiriya kibazo cy'abimukira bagenda mu buryo burimo itera n'impanuka nyinshi kandi butera ibibazo mu bihugu baba bashaka kujyamo niba ibiri uburyo buriho uyu munsi budakora neza hakaba ahantu babipfiramo hari aho abandi babizungukiramo mu buryo butari bwo kuko bijyanye no gucuruza abantu niba uburyo buriho uyu munsi budakora twashyira kugira ngo uwo dushyireho ubundi buryo bushya bwakora kandi bugakemura bene ibyo bibazo
ngaye koko rero Vincent Biruta aravuga nyine ubucuruzi bagiye kwijandikamo epi make twihuta ku kibazo cy'abasirikare b'abanyarwanda muri
niba tuvuze neza Biruta avuze ko ari ubucuruzi bw'abantu hanze tayi noneho bakaba bagiye kubarangura
bagiye kubacuruza mu buryo buke mu buryo
bagiye kubatwarira icyarimwe izo za detayi ntabwo
reka tuvuge kuri y'abacancuro b'abanyarwanda bagiye kujya muri Benin
ibyo bwana Serije ntabwo twakwanze ko abantu batabaraho abandi indwano zihari cyangwa bakaba bavuga ko bajya kuzanayo umutekano ariko ibi ngibi by'u Rwanda rwihaye rwo kuvuga ko ruzenterwa n'aho ariho hose ibi ngibi bashobora kuzabivanamo imbwa yiruka ni naho wavuga guti muri Zimbabwe muri Mozambique bigomba kuba bitagenda neza kubera ko diri ya total igomba kuba itaragenze neza ngira ngo bagomba kuba batarabonye gaze nk'iyo bateganyaga ahubwo ngo yabo isoko ryabonye abandi bantu sinzi niba narakurikiye neza kandi uko byagenze none ngo ayo
niko byagenze kandi hari n'amafaranga European Union itanga ikarishisha muri SADC iyo ageze muri SADC rero ingabo zabaye deployed hariya nizo zigabana u Rwanda rwo rwabaza Mozambique ntacyo SADC rukatira nka sheke usanga rero hari bavuga bati hari ibirarane byinshi nta kintu babona bo kandi bavuga ko aribo bajya kuri front line ku Rwanda urumva rero SADC iravuga ati ntabwo twabatumiye mujye mubaza Mozambique twebwe iyo amafaranga aje avuye muri European Union n'abandi aza mu muryango wa SADC ugasanga rero bavanamo maramasa nyine niko nabivuga mu yandi magambo
ubwo nyine urabyumva bimeze bite ubwo aba bana b'abanyarwanda bagiyeyo kubera itegeko ariko nabo banatekereza ko ari agafaranga bazivanirayo kubera ubushonji no kubera ubwo bucancuro twavugaga ubwo utwo dufaranga niyo twanaboneka ntatwo bazigera bageza mu rugo kubera ko bwana Serije sinzi wari urimo kudusobanurira ko niba ukorerayo ibihumbi bine by'amadolari icyo gihe ugeza 600 yonyine ariyo wageza mu rugo andi yose yagiye mu cyama andi yose yagiye muri mu mifuko ya Kagame nabo bafatanyije abo bakabanye be bose ubwo rero urumva niba hari abana barimo gutega agatuza n'agatwe bakakamena bakaba barahindutse rasheha kano urumva ko ari abanyarwanda bakomeza kuhatikirira niba rero agiye kubikora kimwe muri Benin nabanze amenye niba iyo finanso ihari nabanze amenye niba ubwo bufatanye koko buzagenda neza bitazagenda nk'ibyo byo muri Mozambique ariko ibi nabyo azabikora kugeza ryari ese umunsi Amerika yahagaritse kugira kandi ko bishoboka guhemba izo ngabo azazohereza kandi ko akomeza kurokita nyinshi zikaba akaba atekereza ko uwo mubare w'ingabo zirengereye iz'u Rwanda zari zikeneye wavuga ko azajya zohereza mu mahanga umunsi ngo habuze izo ngabo azazishyira hehe natangira bitekereze arebe ingaruka zabyo uretse ko uko byagenda uko ariko kose simvuga kuri abo bana b'abanyarwanda ndavuga nibura baramutse batekereje bati dore baraduforonye bagize gute none babuze n'icyo badukoresha uyu mujinya tuwumuture navuga nti hawa ahubwo icyo gihe baba babaye ingabo nyazo nabwo baba babaye ingabo z'u Rwanda wo gukomeza kuba ingabo z'umuntu wo kujya kubacuruza amafaranga yishyirira mu mufuka we ariko rero ibi ngibi byo kumva ko u Rwanda rwitunengeje rwihaye nitwe bagabo nitwe bitangaza nabyo usanga nta kwicisha bugufi yakurimo ibi ngibi ni nabyo bituma ajya kubwira munanga kubyavuga yarangiza akabwira u Burundi ibyabubwira ati njewe reka mbanze mpasifiye hano ndikizigenda ndaza gutunganya iyo by'u Burundi yarangiza akabwira ko ngibyavuga ibi akari kera do pante ko umunsi bamuvumbuye nabo ariko nibaba siriyase nabo bakavuga bati uyu muntu ijya ari mu gukora ntabwo ari byo twari dukwiye kumufatira ingamba kandi tugafasha n'abashaka kumuvanaho kugira ngo igirwa serera yo gukomeza kujoga ibihugu gutya irangire urakoze bwana Serije nge nuko mbyumva
urakoze cyane Epimache Comrade Ali Abdulkarim nawe ni kuri zinyigo ebyiri nta introduction nkunyere gukora ahubwo nukomereza ahangaha nyine Epimache yararangirije ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda ubwinshi bwazo ntizishobora kuba mu Rwanda ngo Kagame yumve ko atekanye izi ngabo kubona bazishaka aho bazohereza bifite insifikasiyo ikomeye kuko kumva yuko wagira ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo ziri hariya zicaye ziri kuri peyiro rugomba kwishyura bajeti y'igihugu ingana ite ese amafaranga wayakura he ugomba guhora ushakisha ibiraka rero bituma zaba ziri hanze y'igihugu kugira ngo zibe ziri mu gihugu kugira ngo utumva nawe uri muri insecurity muri Repubulika ya Santa Afurika turabizi ubu niho hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro menshi niho indege za Kagame zitwara amabuye kandi ingabo z'u Rwanda niho zirimo kujya ku bwinshi kuba zigeze no muri Bene ikindi bivuze ejo uzazibona wenda bavuga bati zigenda muri Somalia n'ahandi zagenda ntawe ubizi hunoze ariko navuga yuko abana b'abanyarwanda muri Afurika ni ibicuruzwa byumvikane yiba bakanabikoraga ariko bafite inyungu nabo agaruka avuga ati nanjye niteje imbere ku giti cyanjye dore akazi niyubakiye dore abana bashyize amashuri dore imodoka niguriye niteje imbere afite si ngomba kuvuga wenda ibintu wakora muri ayo mafaranga ariko amafaranga leta nayo igomba gukataho ugatwara iyo nica nk'ikintu nk'uko Epimache yabivugaga kuba ba deployde ni ishema ariko kuba nawe wazi ukavuga uti niteje imbere kandi nshimishijwe n'ibikorwa nagiyemo atari uko wenda byafashije Kagame na Nyiramongi kwiteza imbere hari kuri izi nyigo ebyiri iyi ngiyi ya RDF n'iriya twavugaga y'impunzi ziri muri Denmark zigomba kwerekeza mu Rwanda mbere ko dusoza
Serije urakoze cyane Serije ko tubanze kuri kino cy'impunzi za Denmark njyewe nabivuze bigitangira ni ubucuruzi bw'abantu kuko iyo bariya basimagoringa abantu bacuruza bakabona amafaranga hari ubundi buryo babahagarika kubahagarika ubundi buryo babahagarika nuko abo bantu babishatse babafata bakagira iki babafata bakabafunga babakurikira bakagira ibiki ariko kugira ngo wowe uvuge uti nanjye niba mpa amafaranga abano bantu mbakire nibyo biganiro barimo gukora na Denmark ni ukugira ngo babe amafaranga wowe nawe uba urimo gucuruza abantu uyu ibintu byo gucuruza abantu Kagame yabyigiye Serge nabivuze yabyigiye kuri take abasiriya baza muri Europe yakoranye na take ibava European Union itanga miliyoni zigera muri esheshatu zo kugira ngo abasiriya bataza muri Europe njye banyuraga mu Bugiriki na hehe ariko na take ikinga umuhanda wayo abenshi bagumishayo niyo mpamvu wabonye na benshi bagumye mu nkambi taki igatabara kugira ngo ntibahunge bose ngo bashire muri Siriya u Rwanda rero icyo rurimo gukora rurimo kuzana abantu rutitaye ku baturanyi icyo ni icya mbere ariko icya kabiri rurimo kuzana abantu baturutse amahanga impact bazagera kuri sosiyete nyarwanda niyo impact abongereza amina abera barimo gutinya kuzana abantu baza kugira ngo bahindure culture yabo cyangwa batangire kuinfluensinga culture y'abera ariko abera bafite ubushobozi bwo kuba abantu bakwinjira muri sosiyete bakabigisha bakagira ibiki bakagira u Rwanda ngo dufite ubwo bushobozi
komerade ari aho utacinze point ni very important iri important cyane uravuga ati abera n'abazungu ushaka kuvuga bafite impungenge kuri aba bantu babinze muri sosiyete yabo ariko twebwe nta TDB cyangwa stadi mbere y'uko uzana abo bantu mu Rwanda kandi tuzi ko batazaba mu Rwanda bagahita bajya mu bihugu duturanye nabyo ni nabyo muri Congo bavuga bati aba bantu baba bavuye muri biriya bihugu byarimo intambara z'intagondwa z'abajihadisti bashobora guhita bashaka ibiraka mu bihugu duturanye bagakomeza iyo mirimo yabo izo munyenge zabarukuri
of course ubungu babenshi bafite tikeye kubatwara mu Rwanda baraza kunyoba baje mu Rwanda bizaborohera kujya muri Congo ya ADF yiyongeye nabandi ariko serije ikingenzi gikuru niki ibi byose biragaragaza yuko Kagame biremeza cyakibazo twavuze Kagame agent ni commissioner w'abazungu ariko bagukoresha igihugu cy'u Rwanda kuko yabaye president wacyo kugira ngo abe ari cyo ahindura igikinisho cy'abazungu bagomba gukiniramo so kugira ngo abo bantu aho kugira ngo baze mu Buraya cyangwa mu bazungu baramubwira bati no wowe aba bantu reka baze mu gihugu cyawe cy'u Rwanda kuko tuzaguha amafaranga hanyuma baviyo bajya ahandi kuko bashaka ibe nka deterrent ntabwo ngo baramutwara ngo ni alternative yo kugira ngo batware babe mu Rwanda barahita ngo deterrent ikintu cyabuze yuko abantu baza muri Europe so Kagame ni agent wo kubuza abo bantu kuza he muri Europe ariko ntabwo bikora ku busa arabikora ku mafaranga baramuha amafaranga
ariko twavuze kuri diaspora y'abanyarwanda nayo irimo gutuma amafaranga ajya mu Rwanda kandi uburyo bagiyemo gutandukanye wenda n'ubwo bw'ucuruzwa ariko nabo bajya mu bihugu by'i Buraya na Amerika na Aziya gushakisha bakoreza amafaranga agafasha bene wabo kubera icyo abandi bo Kagame yababona ko agiye gufasha aba Danemark n'Abongereza gukumira ko bagerayo kandi bafashe ekonomi z'ibihugu byabo kandi mu Rwanda ni byiza ko bafashe ekonomi zabo
Serije ntago migration hano yari yahagarara n'ubu ngubu UK irashaka kuzana abanasi benshi cyane izazana abanasi irashaka kuzana aba engineers irashaka kuzana
aba
scientists urumva
yeah.
So irimo kuzana ku brain drain iravana abantu haba mu Rwanda haba mu bindi bihugu irimo kubazana haba n'aba bandi Pakistan na baza muri bino bihugu kugira ngo banze bari ready made sasa Kagame no kubafasha ni reverse ya self trade bakoraga babarazana barashaka ngo bazane abanyabwenge cyangwa abantu ibihugu byamaze gushyiramo amafaranga kuko ntabwo ikibazo nka UK ntabwo gifata ku bantu bazira mu ndege kirazira gufata ku bantu banyura mu mato badashobora kubona visa nk'uko abandi bakabaye bayibona ibyo bintu abantu babyumve bumve yuko atari ukuvuga ngo ni ukubuza ngo abantu baze mu bihugu byabo abari barashaka ngo bazane class bashaka ni nko kuvuga ngo twebwe turashaka first class cyangwa iba ari nk'ibigurishwa turashaka ibigurishwa byiza ariko icakarafu nk'uko Macy yavuze iyo turashaka ngo tujye kwinaga mu Rwanda so u Rwanda babihinduye dustbin
baravuga ngo ugeze agateba yorivu kuba u Rwanda rwaba dustbin ntabwo ikibazo ari abajugunyaho imyanda ikibazo ni
abemeye nicyo ngicyo nicyo ndimo kubwira Kagame yihindura tough ariko at the same time ni nkeya kamiliyoni birakwereka yanzana kubwira ngo ni nshabiranye n'intuza kuko ari bubonemo amafaranga ariko agatekereza yuko azabonamo na political leverage yo kuvuga ngo ntabwo bazamvuga ntabwo nabafashije n'abakemereye kino kibazo cyabo cya politiki cyo kugira ngo batorwe munange baze bamvuge ngo nyamuneka reka kugira utyo wabonye yuko abahantu bakoresheje ngo bakore iki bavuze ngo ni igihugu cyiza cyane ariko judgment yabo yo kuvuga ngo Rwanda ni igihugu cyiza cyane byatumye prime minister yatumye agenda byatumye umugore uyu Priti Patel arizayininga ntashobora kujya muri leta kubera ibyo bintu bya judgment zipfubye kandi seje butabizi nabo bantu bataragenda uyu mugore nawe yakoze nka bya bindi andi mico yakoze nawe yamaze guha u Rwanda amafaranga y'imyaka
wenda nta mwanya uhari uhagije ni kwinjiramo kuko ibikozwe na Boris Johnson na Madame Patel ba mico barabikoze ahubwo nibaza impamvu ugiye ku buyobozi wese muri UK yendi gapu ni same bene na Kagame kuko ni icyo kibazo nibaza nta mwanya dufite kubigena ariko
kuko Serije niwe agent w'ubucakara bushya bwaje niyo mpamvu ari inshuti ya Buraya
bivuze yuko na agent w'ubucakara bushya bwaje na politiki mu gihugu cyanyu kandi iyo mvuga icyanyu simvuga gusa Abongereza n'Abanyamerika n'Abanyaburaya Western Ally bose baracyafite mindset bacakara yo gukomeza gukoloniza niba Antoine Guillaume
absolutely twebwe no ntabwo dushobora kubyivanamo nibyo urimo kubona biri bya agro nibiki byose ntushobora kubyivanamo mu gihe tugifite mindset yemera yuko umuntu magomba kudutobanga nkuko abami batobanze Afrika ya kera ndavuga ba chiefs ba kera bacuruzaga abasore b'abanyafrika biriya Kagame arimo gukora biratuma bino bihugu kuko bizakeneye abantu kuko hano ntabwo babyara hano ntabwo bafite abantu bafite abakozi bakeneye kugira ngo haze abakozi baba bava mu Rwanda u Rwanda rwamaze gushyiramo amafaranga bize bagize ibiki hanyuma mu Rwanda banageyo abatarize badashobora icyo nshaka kuvuga urumva batari skilled hano barashaka bari skilled ariko batari skilled barashaka ngo banage mu Rwanda iyo rero niho hari ikintu kwereka yuko
wongeye kunyibutsa yarabyivugiye ati igihe kizagera abanyamahanga babe benshi mu Rwanda hano nuvuga yuko kandi uzanabibona muri politike y'aba West barimo barajya muri Afurika ku bwinshi abazungu bajya muri Afurika ku bwinshi bavuga ko Afurika ariyo kontina ikiri green iri viyeri itari itarigeze ihumangwanywa hari niko babyita n'ibi byotsi byose urabona ko
ariko no muri Afurika serije niyo bibye nibyo biri mu baserevu bose bariya biragura se usanga za South America usanga za muri Amerika usanga hano bavuye isi iriya Jamaica yose West Indies zose z'abanyafurika bibye ntibabavanaga gana
icyo nshaka kuvuga ni uko politiki igezweho tuva n'abanyafurika benshi ku butaka bwa Afurika babe migrant mu Buraya noneho abazungu nabo nibo basigaye bajya muri Afurika ni naho turanyuranamo twe tuzi Buraya bo bajya muri Afurika
ariko ntabwo bo bajya muri Afurika baragiyeho bajya gusahura ni new age ya colonialism ariko noneho yi high tech yihishe abana bazaza imbere bino bintu bazajya babireba narabivuze ubushize nongere bisubiremo bazaza bavuga bati umuntu nka Kagame yakoze ubucuruzi bw'abantu yadisoganizinze bino bintu ashyigikiye yari umucakara wa bano bantu hano barimo gusenya ibikomerezwa statu zabyo abakoze ku celebrate natwe muri iyo myaka ijana cyangwa ingahe izaza 50 tuzaza dusenya ibyo Kagame yashyizeho bavuga bati yari inkozi y'ibibi cyane niyo legacy rero ubona mbi irimo kujyaho none ingabo z'abanyarwanda
mbere yo kujya muri kiriya cy'ingabo reka tubanze tugaruke gato kubera ko twavuze ku baturage nk'abaturage babaryahe bari abaturage baramutse babashije gusohoka mu Rwanda bagafatirwa mu gihugu runaka bajya gushaka ubuzima ndagira ngo bishyire muri perspective y'ihuriro nyarwanda
umugisha abaturage babanyaye bafite n'abanyarwanda bafite ni uko muri izi deal ntabwo bashobora kwemera impunzi y'umunyarwanda bazi ko Kagame ahohotera abanyarwanda barababa ubuhunzi nabona muri uk baracyaha abanyarwanda ubuhunzi nta munyarwanda bazasubiza mu Rwanda
ibyo rero nibyo birimo kubera muri kote zanyu bagaragaza mabi ya Kagame na
dictatorship
nta munyarwanda
muri deal zabo ntabwo bashobora kubuza umunyarwanda kubona ubwenegihugu kuko bazi yuko impamvu ari nk'uko ryarimo gukora ni uko ari umunyagitugu ni uko nta wundi ushobora kuvuga ijambo iyo bari kuba bafite ijambo ntabwo deal zari kunyuramo nabyo ni icyerekezo yuko nyine ari umuntu umwe
baradukina agakarita ndumva urimo kubivuga neza niba bashobora kwemera yuko abandi babatwarayo ariko umunyarwanda akaba azi ko ahantu ari danger d'amour sinzi ndimi n'icyamba rivuze neza
hanyuma ariko noneho serije kanshyiremo kaburaga kandi ariko ka making a sense Kagame nta kuntu atakoze ngo abantu bajye gusura u Rwanda visit Rwanda ubu rero agomba kubona ubundi buryo abantu bajya ku visiting u Rwanda
danger d'amour
bakajya kuri visiting ababoshye amaboko
exactly batabishaka
ariko wibuke
ubwo bwaribwo bwose agakoresha nk'uko aforcinga abanyarwanda kumukomera amashyi n'abandi bagomba kubaforcinga kuza mu Rwanda niyo braga nakuramo
bazabajyana kujya kwitingagi
ariko
ntawabonye bita ngo sami bashyatse bari bantu wabagaye ibindi abanyarwanda twavuga ibindi twavuga ibiki ariko ku bintu byo gushushanya no kubeshya
kubeshya
ni ba salesman bateye ubwoba
Efe mate ali nyemerera gato ndajya kutubaze kuri iki cy'ikigabo z'u Rwanda RDF muri Benin ariko abanyarwanda tura abanyabwenge ibyo byo rwose there's no question about it abanyarwanda turashoboye ahubwo ikibazo no kuwenda dukoreshwa mu bintu bitari byiza sometimes nko mu Rwanda nk'i politique izi imbaraga dushyira mu kugira ngo tumarketing izina rya Kagame turikize mu kwedika abanyarwanda no kwishakira imibereho no kugira ngo twiteze imbere twarugombye kuba twageze kure cyane kandi nanone turetse amacakubiri ari hagati yacu among ourselves tukareka mu nyangire ndababwiza ukuri harabonye n'ababote abanyarwanda bashobora kuzahinduka Israel ya Afrika yo mu biyaga bigari why not erega abanyarwanda babaye powerful ni byiza ku banyarwanda ariko ikibazo nkibi bagatsiko kica bamwe kagakumira bamwe ariko bibaye ibyo abanyarwanda twese
Ntuwe powerful in a negative way.
Yes.
Nivu gutyo nituwe negative, tuwe negative force. Tuwe negative for the force of good. Tuwe powerful for the force of good.
Nicho shaka kupromotinga anga ha.
Absolutely. Yes.
Ndavuga ni umunyarwanda. Waba wiwa na momoku, tiwa na momoku. Duta iluzo mugozu mge. Turugwa na same world. Inambari mge. Duchi jichirana. Dufte kozi mge. Tuwa ba powerful giving bihugu. Ibibihugu twajemo nuko byageze one voice bigira ijwi rimwe birashyigikirana abaturage barashyigikirana bose hari umugenzi wanjye ukunda wambwira ati dushaka kuzaba nka Israel yo muri Afurika yo mu biyaga bigari ariko atari muri mining nk'iya Kagame aho ntabwo
atari mu negative yes
aho nakwemera ariko kumva ko na supporting umunyarwanda ahari hose umunyarwanda wese igirwa injustice cyangwa mu Rwanda phone numva yuko ari duti yanjye kumutabariza no
kumusabutire
ariko ya Kagame aducuruza akaturyanisha tugomba kubihagurukira kandi buri Abanyarwanda remeze urukumbi rero tukatubyemere reka tujye ku kibazo cy'abanyarwanda
serije rero icyo ibyo bintu tarabivaho ibyo bintu biva kuri institution kumba institution uti institution yo kurwanya karengane institution yo gukora imbaraga umuntu akishyurwa kuko yakoze imbaraga nk'uhana umuntu kuko afite ubwenge bukurusha cyangwa ngo umuhane kuko yakoze ibintu bikurusha Kagame ntashaka kumukira umunyarwanda mu Rwanda ntabwo ushobora kumbwira ngo ari pro enterprise cyangwa pro abantu batera imbere ngo iyo ushaka abantu batera imbere role models nkaba Rujugiro ntabwo wakaba birukana role models nkaba Rwigara ntabwo wakaba birukana kuko n'ubusa bakaba nayo ndashaka kuba nka Rwigara yabigeze wate ndashaka nka Rujugiro yabigeze wate ndashaka kuba nka Mporanyi yabigeze wa ndashaka kuba nka bityo ariko ntabwo arimo kubikora ahubwo ubu ngubu arabapinagiza
ntibibagirwa abanyabwenge bigisha
noneho n'abanyabwenge n'abantu rero barabakire za Zimbabwe nabo yaragiye nabo abashyiramo umugozi abaza gupfukama gusaba imbabazi n'abari za Mozambique niko arimo kubikora n'abandi bose so abanyarwanda tudufite ubwenge kandi turashobora ariko kugira ngo dushobore serije urimo uwo mushuti wawe wabikubwiye ngo dushobora kuba nka Israel ntabwo kubeshya tugomba kugira ngo tube nka Israel tugomba kugira demokarasi mbere na mbere tukubahiriza amategeko twese ntihagire urenga amategeko ariko noneho buri munyarwanda agateka ingakeya y'umugongo wa mugenzi we nta mwisirayeli ushobora guhemukira umwisirayeli mugenzi we ntabwo birabaho ubireba ubibazo ubikurikira uzabicyacyo ubirebe ubibone imbaraga zabo ziva ku bumwe bwabo serije niyo mpamvu mu ihuriro iyo tuvuze kiriya kintu cy'ubumwe reka dushinga ihuriro yiba ubizi ubanza utabizi twagize abantu ba founding ba Israel b'abajyu baje kuduha ubwenge ko bafayininze state ya Israel niyo yari imeze nk'uko tumeze natwe nabo bararyanaga abajyu bararyanaga ariko baraza baratubwira bati twari icyo dutekereza tukia country ya myaka 50 ntabwo twatekereza ko biri bube vuba ariko birangije biba vuba niba utabizi ihuriro ryabaye founded Bethesda muri ntuza ya jushi ntuza sinzi bubizi
no ntabwo narembeze aho gutumye ngiye kugira
ngo twahuriye kabisa baza kutugira n'inama batwereka n'ibiki byose
oya
reka founding principles zacu
tuzabigana n'impamvu mwahitemo kuko byumviye kuri antenne sinari nabizi aho mwahuriye
no niho twahuriye iyo minsi twamaze tubigana no niho twahuriye that's why credit Gerard Gahima Teugene Rudasingwa umunyacyubahiro Cyondo they were behind kugira ngo dushake tubone iyo site banatugire they hosted us baduha ubwenge batugira inama uko nabo bari batatanye bari all over nabo bamerewe nabi ariko barihuza bashingira ku kintu kimwe one thing ubumwe bwabo nizo mbaraga zabo
urakoze cyane ariko
urabivuze rero binyibutse icyo kintu
tuzagera nta uvumira itararenga
ari ubushake
hari
ari ubushake hari na commitment hari n'umusemburo umusemburo w'abantu bakeye
byanze
bikunze kugeraho
reka tuvuge
ati I have a strong belief serije nakubwiye ko ibintu birangira na kane I have a strong belief yuko bino bintu nibirangira Kigali karangira abitana abavantara abitana ngo n'abagenosideri abitana ngo ni nabicanyi nane ni inkotanyi n'ibiki bizavamo twitana abanyarwanda
ariko hari namwe ba ari mwavuga
ni 30 years
Even before imyaka ku Rwanda rwaba na Repubulika Rwanda ntago raba stable na mbere yaho twagera tukareba ku gihe cy'ubwami ha stability hari ariko mu gihe tuzavuga tuti abahanga badufashe bagire ubwisanzure batwigire formule y'ukora rwabanda bakwiye kubahwa abaganga batuvure ko gufata uri mu kurwara kujya mu Buhinde ariko uko nabwo igiye ugukaga mahamuna ngo bamasomo abanyarwanda bapfa bajya mu Buhinde buri munsi
cyane
bajya kuba mu Buhinde kuye mpamvu kandi kagama agatanga amasomo so mureke tubiyagarika anga reka tuvugane kuri ani niwe uvuga kuri RDF muri Bene tugasoza ko namaze ku extending iminota 30 kandi ntago biri
ntago ntinda cyane Serge ntago ntinda ndavuga akantu gatoya cyane nari ngiye kubabwira nta mateka y'abanyarwanda abanyarwanda dufite imbaraga nyinshi cyane gusa ikibazo cyacu nuko tuzikora mu nyungu z'umuntu umwe gusa nazo ziri naro cyane kuko n'ubwibone ni ukugira iki iki challenge irahanganiye yiba Benuzi uko bigeze gusenya Benin niho bigeze gusenya Rwanda Air Kagame yivanga basenya Rwanda Air ntabwo ari igitangaza no kubona yuko agiye koreza bariya basirikare bacu ikibazo cyacu nk'abanyafurika ni ukwibaza kuki Afurika ariyo barimo guhindura ntuza stepping stone yaba abantu barimo kurwanya iki barimo kurwanya ibihugu barimo kurwanya aka karengane nuko mbere na mbere hari ubukene muri Afurika hari ihohoterwa abantu mbese bihebye hari ibiki byose niyo mpamvu hari very ripe kugira ngo ibyo bintu bigire kubwo rero urazana abasirikare ngo barangize ikibazo cyantuza cy'abantu barwanya ibyo bintu Serge Afghanistan yakabaye ikintu cyo kureberaho ntabwo ushobora kumbwira ngo RDF ishobora kurusha abasirikare ba Amerika ushyizeho ba UK ushyizeho Allied Forces Australia, France, Sweden, Denmark bose bariyo ariko urabona baragerageje imyaka 20 irarangira bo bari banageze no gushyiraho leta ariko byarangiye bagenda guhindura hearts and minds z'abantu bigomba kuba ibintu bituruka kuri fundamental biva mu mizi Serge twebwe muri urunyarwanda nibyo nagumye nshimangira natwe impinduka yacu yo mu Rwanda igomba kuva mu mizi ntabwo nibyo quick fix y'imbaraga hari abavuga ngo kuki mutarwana kuki mutagira ibiki na Kagame akavuga n'abateresi n'ibiki ni ukuba batareba narivuze ni smart way n'abasirikare b'abanyarwanda barimo gutwara Kagame ntakibona amafaranga wabivuze neza ubundi yabonaga amafaranga za Darfur yabonaga amafaranga za Haiti byose arimo kuyaba igiye guhagarara agomba gushaka icyaro aho ajya kudeployinga abasirikare b'abanyarwanda kugira ngo ubone amafaranga kuri we urabona nk'ubuganda hari ikintu burimo kumurusha ubuganda uburundi kuba buri somaliya ubona ariyo amafaranga hari ikintu burimo kurusha u rwanda nawe rero nibyo arimo kugerageza kugira ngo akore iki arushanwe nabo kuko aho yabonaga arimo kubura kandi barabibonye vuba ahangaha na central africa ashobora kumvayo kuko bariya central africa batari kumushaka barimo kubigira none ariko ikintu kiri kuri twe ni iki kiri verevere kuri two ni iki mwayibonye Mozambique mwayiguzeho yuko barimo kwinuba barimo kureba ukuntu bavayo ntabwo biboroheye na Benin ntibajyayo Serge ndahangaha mbivuze ahangaha mwumva kuri radiyo ahangaha naho ukuntu bazavayo muzabibona muti kubera icyo urashingira kuki Serge twebwe muri Uganda abatanzaniya baza bavana hamini baje babita abakombozi n'ibijini ubukombozi byavuze ariko abatanzaniya bagiye kugenda abaganda babitukira kugahera babavumira kugahera batabashaka akicyo na Museveni ubwe wabaye Tanzania yakubwiye yumva akurikira ibiganiro bye yakubwiye ko bagiye kurwanya abatanzaniya bari kabamba batrainingaga abasirikare ba Obote cyangwa ba UNRA so ntabwo ushobora kujya mu kindi gihugu cy'abandi bantu ngo uzave amahoro ntabwo bijya bibaho uyu UN that's fine birafashwa ariko kugira ngo ujye yuki abaturage barakwanga nibyo urimo kubona biri Central Africa Mozambique urundi urimo kubibona so kugira ngo u Rwanda barwubahe bazavaho ubwo barusuzugura so the
kissing ni hiye ndimo kuvuga rero ntabwo ushobora guha amahoro abandi wowe ubwawe utarimo kuyiha amahoro n'amazi abe mu Rwanda nibajya nibajya kuba deployinga abanyarwanda babiri inyuma parliament ibiri inyuma ariko parliament is independent atari rubber stamp ibiri inyuma hanyuma nitujyayo tujye hari gahunda ngo muramare igihe kingana iki buragaruka muzishyurwa mutya nindi ubishyura bizagenda bite ibintu byose ni ibintu bigomba gukorwa atari ngo ni Kagame urimo gukorana n'abantu kuko ari inshuti ze bakoranye muri UN cyangwa yabahaye imyanya yabasapotize ngo babone imyanya muri UN nk'uko uriya minisitiri wa Foreign Affairs wa Benin arimo kubikora aba Benin ntibabizi ntibabyemera abanyarwanda ntibabizi ntibabyemera ni umuntu urimo gucuruza abana b'abanyarwanda abasirikare b'abanyarwanda kuko n'abana b'abanyarwanda niba umuntu wacu niba bakuru bacu n'abavandimwe bacu urimo kubacuruza urimo gucuruza intersect cyangwa urimo gucuruza bariya ba Wagner na Russia ifite ba Wagner something like that
yes, niyo,
so
niyo.
RDF yabaye nka Wagner kuko udecidinga n'umuntu umwe n'agatsiko kamwe hagati y'umuntu umwe cyangwa abandi bari muri kira gihugu serije ntumva mvuze byinshi
ariko aho ngaho nyine gato kugira ngo nkunganire kuko ni kubera ko uriya foreign minister wabo nyine yabaye yari muri Loni muri UNDP represent mu Rwanda kuva 2008 kugera 2011 urumva afitanye relationship na system ya Kigali cyane
cyane
niyo mpamvu ari mu bintu nk'ibi ngibi wasoze
yes uriya barimo gukorana n'umuntu nabo barimo gukorana n'abene gihugu cyangwa nibakorana n'igihugu ariko byanze rikunze urabizi Serge wabonye ukuntu abanyarwanda babirukanye muri Congo wari uhari babakira wari wabonye ukuntu babakiriye babirukana wari wabonye ukuntu babirukanye cyanze bikunze bazabirukana niko bimeze wabonye ukuntu abanyamerika babakiriye Afghanistan ejo bundi uko bagiye warabibonye ni it is a given kandi ko tuzi Kagame afite ibyo bita creeping mission yagiye muri Central Africa agiye kugira ngo bazane amahoro abandi bavuye wagumayo iyo ntari yaraza creepinga kuko ntakunda abayeho niyo karateye kandi ntabwo abaye biyoreje ngo parliament irabizi ngo yabahaye manda disitemu irageze bagaruke igere sikurutini nta oversayiti ihari ntabwo aribyo bintu tugomba kubyemera niyo serije nongere kimubwira abanyarwanda nasoza twebwe mwihoro nyarwanda intego esheshatu twabahaye zibaha ishingiro ryacu turaza tukabivuga buri munsi ahangaha kandi twemera yuko ariko bizagenda bigomba kuzagenda hagomba kubaho leta igendera ku mategeko leta ishingiye ku nzego inzego zubahirizwa natangiye kino kiganiro mbabwira impamvu nge nubaha queen ni uko yubahe institution akubaha institution akubaha institution monarchy ikaba nk'uko muri constitution yabo bimeze natwe hagomba kubaho parliament ikaba nk'uko muri constitution imeze igisirikare kigakora nk'uko constitution imeze kikaba deployed nk'uko constitution ibivuga abaturage wavuze tuganire ku bakangondo property y'umuturage iyo ariyo yose uko angana uko ariko kose umukene w'umukire uri hagati neza property bakayubaha nk'uko constitution ibivuga hanyuma iterambere ikabiteranga iterambere twese twibonamo bisaranganyijwe buri munyarwanda wese azamukiramo iyo mvuze gusaranganywa agomba ngo ubu niba twese tugomba kungana ntabwo twagomba kungana of course ariko iyo ufite ikintu cyawe ukagira value goodwill cyangwa value yacyo ikangana nk'uko n'undi wese yaba agifite ntibe ngo umwe value yaragira iki value nini undi baze bamwambure ibyo bintu byo kuvuga ngo hari ibintu byo kuvuga ngo abantu ibikorwa remezo cyangwa ibikorwa rusange nawe uri pati ya rusange bagomba kukompensatinga muri value bikwiriye ntibaze gukandamiza ngo wowe bakandamiza wowe umuntu umwe kubera abantu miliyoni 12 ntabwo bibaho serije ibyo ngibyo n'imisoro igiye kwitanga wowe niwo utanga imisoro ntabwo bavuga ngo ntabwo uri butanga imisoro
urakoze
so ibyo mvuze byose twebwe muri abanyarwanda tubifite mu ntego esheshatu abanyarwanda nongera bishimangira izo ntego esheshatu zacu n'ingamba zibiherekeje abantu babikurikire abaribyo bazatubazaho serije nsoza abantu batubaza ngo turatinze kubwira ibyo abayisraeli mugenzi ko wari ubizi baratubwiye ngo bo gahunda yabo yari kugira gahunda yabo bihaye ngo nubwo bizatwara imyaka 50 ariko bagere kuri state ya Israel ntabwo byagejeje kuri iyo myaka 50 kubera destiny yabo twebwe rero natwe nta time limit yo kuzazana amahoro mu Rwanda tukagira igihugu kimwe cy'abanyarwanda bibona bose bangana bashize hamwe bafatanya urunana batiteku icyo cyose gishobora kuba cyabatandukanye. Urakoze cyane Serge.
Comrade Ali Abdulkarim, Comrade Epimache Namushobora na Comrade Jean-Paul Bisamaza nubwo imirongo ya telefone ya mugoye ariko nizere ko yari yagerageje kuza ariko tuzakomezanya wenda kuwa mbere. Ejo nzagerageza kumureba kugira ngo turebe ikibazo gihari. Abantu bose bagifite struggle kuri systeme waba bifite ndimo ndagerageza kugira ngo mushake kugira ngo turebe uko twakwiye improvinga systeme yacu. Bisamaza rero tuzakomezanya wenda muri weekend itafe kuwa mbere mu kimwe gitaha nibimukundira bitewe n'umwanya we ariko mushimire kuba yari yabashije kuza ariko ntitubashije gukomezanya bitewe n'ikibazo cya tekinike mwagiye mwiyumvira mwese. Yakomeje kunyandikira kandi ari muri chat room hariya witeze byagiye biza mwese mwadukurikiye no kubashimira kuri mugoroba ariko mbabwira ni aho wicaye uyu munsi aho utuye ibyo wemera idini ubamo cyangwa imana usenga n'ibindi byose ubumwe bw'abanyarwanda ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo tuve muri ibibazo.
Serije mbabarira gatoya please isegonda gusa
ni imwe gusa noneho kuko yes
urakoze cyane. Hari umuntu wanditse ngo ari every project must be limited in time ndemeranya nawe ariko ikintu cyitwa politike ntago wahita ngo ni project igira limite ya time. Politike ira evolua ni continuous igikuru no kugendana n'ibihe no kumenya icyo uriho. Ibi rero turimo ni politike y'impinduramatwara yo guhindura mindset z'abantu mbere na mbere hanyuma tugahindura imikoranire yacu hagati yacu nk'abanyarwanda bishingiye kuri izo nzego twavuze. Ntabwo rero ari project isanzwe, ni project iri complex, iri complicated ariko isaba kubanza kwa ntangoringa complexity abantu bayizanyemo. Ntabwo ntangoringa rero project zisanzwe iyo ariko ibyo urimo kuvuga ndemeranya nawe. Project igomba kugira limit in time ariko iyi ni project y'ubuzima bw'u Rwanda n'igihugu cyacu kizabaho ubuherezo nta limit igifite. Rero urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane. Ntabwo uriya komatere nayibonye ugize neza kandi ibyo uvuze ni ukuri byari ngombwa kumusubiza kandi ni nabyo tugiye muri politike tukavuga politike buri gihugu. Narebye ejo bundi speech ya Uhuru Kenyatta ubona ukuntu ya delivery speech nawe bari language itwereka ko he's not in favor ya outcome ya high court cyangwa y'urukiko yari imuhaye ariko agomba gukomplainga nayo akayivuga muri buraburyo. Niko bimeze politique niko bimeze. Iyo icyemezo cyafashwe kiri in favor ya majority cyangwa ya y'urukiko kigomba kwemezwa muri buraburyo ariko iwacu bimeze bite nagafuni nakandoyi. Banyarwanda kazi mwese twavanye kuri mugoroba no kubashimira Epimache nawe naguha amasegonda 30 gusezera yo gushimira abo twavanye ari yarabikoze none twa twatandukana ariko nizera ko turi kumwe kwa gatatu cyangwa gitana none nkuko muza mu kiganiro rimwe mu kimwe rugiye niki ijambo ryanjye Epimache dusezera amasegonda 30 uri kuri mute comrade
ndagushimira bwana Serije ndashimira Abdulkarim ndashimira n'abadukurikiye bose kuri iki kiganiro nibyo kandi arasoreje ku kintu cyiza asubiza uwo muntu politike impinduramatwara turimo ntabwo ari umushinga wo guhinga ibirayi w'amezi atatu ntabwo ari umushinga w'amasaka w'amezi atandatu ngo ubibarire ngo ni igihe kinini. Uyu mushinga uzarangira ukurikijwe nuko abantu bazawitabira na za mbaraga na bwa bwenge twavugaga tugomba gukoresha mu kugira ngo twikize ingo y'igitugu ahasigaye u Rwanda tumutegereze nk'uko tubyifuza. Murakoze. Ubwo naho utahabwa na Serge
Epimache buri wa gatanu abanyarwanda bose bagutegereje ari Abdulkarim buri wa gatanu babategereje. Iyo mwavuze rero baba disappointed murumva bifata ibindi by'umweru bibiri cyangwa bitatu kugira ngo mugaruke nababwira nti dusoreje ahangari ku bitegwe kuko gatanu muzagarukana ibakwe n'ibitekerezo byiza kugira ngo dukomeze tuganira. Nababwira rero n'inshuti mwari muteze amatwi radiyo itahuka tuvanye kuri mugoroba cyangwa itondo cyanyu aho muherereye dusoreje ku kintu cy'ingenzi tuvuga abantu ukuntu bubatse ubumwe bwabo bitunaniza iki kugira ngo twubake ubumwe bwacu duhurize hamwe ibitekerezo byacu imbaraga zacu abibona mu moko abahutu abatwa abatutsi abatayibonamo abakire bakene tugire ideoloji imwe ihamye yo kudefanda umunyarwanda hari ikintu kimbabazi munambwira ati wowe kuvugira abarwandofone muri Kongo bavugira buri munsi ariko ibyo namagana ko bakoreshwa na Kagame undati haguvugira abanaba bivuga buri munsi ariko bavuga ngo nje muri narrative yabo yamabi yabo mbari yonje gushimangira oya nje mvuga ibiri correct kandi biri mu nyungu za z'abantu nyine baba bagaragaza nibwo twagira ijwi rimwe tukagira one voice ihu munyarwanda ku isi yose akarengerwa gutwamanuye idarapo ry'u Rwanda kubera umwami Elizabeth aho dufite ambasade bose za ryamanuwe aho dufite konsula za ryamanuwe kubera umwami kazi w'Abongereza ni gute umunyarwanda atakubahwa aho ari hose yaba umuntu akarengerwa umutu akarengerwa umutwe akarengerwa agabwa agaciro ariko kubera yuko turacyafite ubukoroni mu mitwe yacu turacyafite ibibazo byatumunze by'amoko niyo mpamvu nadusha kugeraho ni ibintu rero tugomba kwipakurura mwakoze mwese twabanye ari Abdulkarim Epimache na Mushobora n'abandi basangiye twabanye bitinde bitebuke tuzageraho Viva RC
tuzatsinda
twese hamwe ya
Inshallah.